The sermon, A Super Sign, was delivered on Sunday morning, the 27th of December, 1959, at the Branham Tabernacle, Jeffersonville, Indiana, USA. Umyalezo othi owona mqondiso omkhulu washunyelwa kusasa ngecawe umhla wa-27 kuDisemba ngo-1959 kumngxuma kaBranham eJeffersonville, eIndiana, eMelika.
God has brought to us through your ministry. We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Enkosi Mzana Neville.
May God's blessings rest upon you.
Thank you very much, Brother Neville. And thank you, church. Just doesn't know just what's on the inside of
it. Enkosi kakhulu Mzana Neville. Enkosi ke bandla. And as you know,
but I appreciate with all my heart all that you have meant to me and the things that you've done for me. And if it wasn't for you, there would be no me.
Amen.
God, and yes, we are going to see you on your own. And I go and go and
it wasn't someone to believe the message that God gives me to preach. There'd be no use of preaching. It has to be two of us working together.
Thank the Lord.
So I appreciate this very much. Our church has always got more or less among us here a sense of humor. Now, when I walked in just a few moments ago in the back room, someone handed me a package and said, would I walk out to the platform and present this to Brother Neville? In appreciation of my feelings to him and the fellowship of this church and what he has meant to us this year as a pastor in the years gone by and the hopes and prayers that he will continue to be our pastor through many years to come. A token from the church and myself, Brother
Neville. Noko athe wakuko kuthi kulo nyaka njengomlungiseleli kwiminyaka edluleyo nangamathemba nemithandazo yokuba uyakuqhubela phambili engomlungiseleli wethu kwiminyaka emininzi eyakuza umqondiso ovela kwibandla kunye nam mzalwana Neville.
Thank you very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year. It's my earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it. All right,
I think the little fellows now are to go to their rooms. And now remember, be real good little girls and boys out there in the room this morning, for after the service, I think it looks like that there was something left here for you in the tree.
Abantwana bancinane kulungile. Ndicinga ukuba bafo bancinane bamele ukuya kwabo kwabo amagumbi. Ngengoku nikhumbule, nibe ngamantombazana amancinane amakhwenkwe alungileyo phaya ngaphandle egumbini. Kuba ngale ntsasa emva kwenkonzo ndicinga uba ukhangeleka ngokungathi ikho into enishiyelwe yona apha yokonwabisa.
Now to the adults, as you see our population of young fellows are quite a number. We are anxiously waiting until the time that we can have a new church where we can separate those classes.
Ngoku kwabadala njengoba nibona elethu inani lethu labafo abatsha linani elikhulu noko. Silindele kakhulu kude kufike ixesha sinokuthi ngalo sibe nenkonzo entsha apho sinokuwahlula khona loo magumbi okufundela.
Our sister Arnold certainly has an armful. Not a handful, but an armful.
Udadewethu Arnold ngoqinisekileyo uzalise ingalo ayisosandla siseleyo koko ingalo ezeleyo.
And my little girl was telling me, she said, Daddy is so hard on Sister Arnold. She said, because she'll be speaking to us in the language that we would understand, and then a little bitty tot will do something, and she'll have to stop and correct them for you, see.
Nentombazana nencinci yami indixelele yathi, Tata, kunzima kakhulu kuDade Arnold. Yathi, ngokuba uyawuthi ethetha nathi ngolwimi esinokuliqonda, aze umfo omncinane kakhulu enze enye into kunyanzeleke ukuba eme alungise bona, uyabona?
So it makes it hard on this one woman to have all this class. So we appreciate her and her fine cooperation to do what she can in this time of need. The Lord bless her.
Ngoko loo nto yenza kube nzima kulo mfazi mnye ukuqhuba lonke elo gumbi lokufundela. Ngoko sinombulele kuye nangentsebenziswano yakhe elungileyo ukwenza oko anako ngeli thuba lentswelo. Inkosi imsikelele.
Now we are hoping someday soon, the Lord willing, to have a nice big tabernacle where we'll have all kinds of Sunday school rooms for their classes.
Ngoku siyathemba ukuba ngamhla uthile kwakutshanje inkosi ithandile siyaba nomnquba omhle omkhulu apho siyaba nazo zonke iintlobo zamagumbi esikolo secawe okufundela.
For the little babies with the flannel graph and have up over the pulpit up this a great glass-faced nursery where a trained nurse will be there to take care of all the little ones, there'll be no interfering in the services at all, walking or tramping around, his little fellows are restless and they don't understand. We have to understand them, they can't understand us.
Awenzana izincinane anamaphepha wefleni wokuzoba kubekho apha phezulu entla kwepulpiti phezulu apha kubekho indawo yokugcina insana eneglasi ngaphambili apho kuya kubakho khona ogcina insana oqeqeshiweyo ukuze akhathalele abo abancinane akuyibakho ukuphazamiseka ezinkonzweni konke kuhanjwa kungenjalo kungqingqiswa kujikelezwa abafo abancinane abazoli abaqondi bona bamele ukubanyamezela.
So then a place where everything will be just the way I believe the Lord would have us do it. Will not be fancy, but a nice church. We're looking forward to that. Now, for Brother Neville and myself, I just drew an idea that these were suits of clothes. I don't know, but I think it is. I'm not sure because it looks like a suit box to me. Don't you feel the same way about it?
Ngokuya ngumzala Neville kunye nam, ndinengcinga endisandula ukuyifumana. Ibe zimpahla ezisuti ezi. Andazi mzala Neville. Ndicinga ukuba yiyo andiqinisekanga kuba ikhangeleka njengebhoksi yesuti kuma ucinga kwaloo nto ngayo.
And it's either suits or overcoats, and they both look the same. So it goes to show there's no respected person here.
And
so I have an overcoat, and I know that they it's not an overcoat. So you have one also, so it must be a suit. And it's just, we just do appreciate this so much.
And
I am sure that as pastors, shepherds, the word pastor means a shepherd, one who shepherds the sheep. I'm sure that we are grateful to you, each and every one of you, because it was your kindness and thoughts and money that made this gift possible to us this morning.
Ndiqinisekile ukuba nje abalungiseleli abalusi igama olungiseleli lithetha ngumalusi lowo walusa izimvu. Ndiqinisekile ukuba sinombulelo kuni kumntu ngamnye wenu ngoba ibizincamango zenu ezinobubele ezo nemali enze ukuba sibe yimpumelelo yesipho kuthi kusasa nje.
And through God's grace, we are pledging ourselves to be your pastor, to do everything that we can to lead you in the right way.
Kwaye ngoba balo likaThixo sithembisa ukuba ngumlungiseleli kuni ukwenza yonke into esinokuyenza ukunikhokelela kwindlela elungileyo.
Maybe sometimes the way we speak and things it may be hard to understand, but we're only doing it as guides, trying to guide you to that place that in the resurrection you'll appreciate us greatly then.
Mhlawumbi ngamanye amaxesha indlela esizithetha ngayo izinto kusenoba nzima ukuyiqonda kodwa senza nje loo nto ukuba ibe sisikhokelo sizama ukunikhokelela kuloo ndawo ukuze eluvukweni niyakuba nokusibulela ngokukhulu kunoko.
Well, we have consider not our own selves and making up when we speak to you, not of our own thoughts, but trying to do just as the Holy Spirit would lead us to do. And that's our been our endeavor, and we are still endeavoring to do the same thing. Amen. That is right for the pastor and myself.
Ingezo ncinga zezethu koko ikukuzama ukwenza njenge ngoko umoya oyingcwele ebesikhokela kuba senze kwaye oku kokwethu ibe sizimiselo zethu kwaye sisazimisele sizama ukwenza kwalonto inye into elungileyo kumlungiseleli kunyanam.
We're grateful to see the sunshine. Doc, my brother, was just saying, he sent word to Brother Frankie Weber in Florida, said, not the only one that can get out on Christmas and wash the windshield off of his car and his shirt sleeves. He was doing the same thing. So warm.
Sinombulelo ngokubona ukukhanya kwelanga. UDoc umntakwethu wesandula ukuthi uthumele ilizwi kumzana uFrank Weber eFlorida wathi asinguye kuphela onophuma iChristmas ahlambe glass yangaphambili yemoto yakhe ehamba ngemkhono yempe yakhe. Ebesenza kwaloo nto inye naye kushushu kakhulu.
Well, you know, Florida gets tarred. The sunshine looking at Florida all the time, so it has to come up in Indiana and see how everything's getting along up here, don't you think so? So we're happy that it gives us a visit at least for a few moments this morning.
Okay, we ask Florida yadinwa langa ujonge Florida longa ixesha ngoko lumele kunyuka lize kungena eIndiana libone ukuba iqhuba njani na into yonke apha phezulu anicingi njalo ngoko siyalivulela ukuba lisindwendwele okwemizuzwana embalwa nje kusasa nje.
But above all things, we are thankful for the sunlight of God.
Hallelujah.
That gives us the shining of eternal blessed.
Kodwa ngaphezu kwayo yonke loo nto sinombulelo ngonyana okukhanya kaThixo osinika ukukhanya koyolo olungunaphakade.
I wonder if the little lad that's just come in would want to sit with his parent, or there's a Sunday school class in the back. Little fellow, if you'd like to go back there, Brother Taylor, would you direct the little gentleman?
Is that class,
that's
fine.
Sometimes they like to be with their own, you know. They have things in common that they like to talk about. And it's just like that.
Bona banezinto ezifanayo abathanda uthetha ngazo lolo hlobo nje.
The little 12-year-old girl, as I've often said, if you see a little 8, 9, 10-year-old girl hanging around with grandma all the time, there's something wrong. See, there's something wrong because there's too much difference in their age.
Intombazana encinane eneshumi elinesibini leminyaka nje uma nihlala ndisitsho ubabona encinane nesibhozo ithoba intombazana eneshumi leminyaka ijikeleza kangumakhulu lonke ixesha ikho into engalunganga uyabona bona kusukube kukho undonakele ngoba mkhulu kakhulu umahluko apho kubudala babo.
You can imagine grandma's got a sack of candy somewhere she can put her hand on. And little sisters, them big eyes are brightened up for the sack of candy.
Unokuqikelela umakhulu unengxwele keze kwindawo ethile athi afake isandla sakhe kuyo usise omncinane njalo lo mehlo makhulu ayakhanya ukubona lo ngxwele keze.
Because in common they would have nothing to talk about, nothing but just she could pet her and baby her. But that's the way it is, and we're glad that it's just that way.
Gogo ngokuphelana akukhonto abanokuncokola ngayo ngoko nje yena uyambambazela nje amsingathe kodwa ke kulolo hlobo yaye siyavuya kube lolo hlobo.
And then I'm making that statement. I did it one time on the preaching of the lamb and the dove. You see, they have things in common. They can talk about things.
Dizeke ndicinge ngentetho ndake ndayenza ngaxesha lithile xa ndanishumayela ngemfana nehobe yabona zinezinto ezifanayo ezo zinto zinganazo izinto ezinokuncokola ngazo.
The Masonic Lodge, they have things to talk about. Brothers of the Masons Lodge. Brothers of the Oddfellows Lodge.
Ama Masonic, Quimasonic Lodge. Abazalwane be-Masonic banazi into abanokuthetha ngazo abazalwane be-old fellows lodge.
Germans has things to talk about the German, about the home place. When Germans meet each other over here, one just comes to the home place. Italians have things to talk about.
AmaJamani anazo izinto anokuncokola ngazo kumJamani malunga nendawo zasekhayeni xa amaJamani elinye lihlangane elinye ngapha. Omnye esandula kuvela kwindawo yasekhaya. AmaTaliyani anazo izinto anokuncokola ngazo.
And Christians have things to talk about. That's why we assemble in places like this, in heavenly places, in Christ Jesus, because we are citizens of the same country.
Nama Kristu anazo izinto anokuncokola ngazo kungoko sihlangana kwindawo ezinjengale kwindawo zasemazulwini kuKristu Yesu ngokuba singabemi belizwe elinye.
We are pilgrims and strangers here to this world, so we love to gather together on these Sabbath mornings and prayer meeting times to assemble ourselves together because we have things in common.
Singabahambi nabasemzini apha kweli hlabathi ngoko siyakuthanda ukuhlanganisana ngezintsasa zesabatha nangamaxesha omthandazo ukuzihlanganisa ndaweni inye ngoba sinezinto esidibanayo ngazo.
We like to talk about common things in common that we love, the Lord, His doing.
Siyakuthanda ukuncokola ngezifanayo izinto ezifanayo esizithandayo inkosi izenzo zayo.
Someone in their heart burning with something the Lord healed them and just wants to present themselves up there and see what the Lord has done.
Omnye umuntu enhlizweni yakhe etshiswa into ethile inkosi imphilisile abe efuna nje ukuzimisa phaya phezulu bonani into eyenziwe inkosi.
Someone received a great blessing and just wants to go to the church to fellowship these blessings with someone else. See, that's why we have things in common.
Umuntu othile abe efumene insikelelo enkulu abe nobudlelwane ngezinsikelelo nomntu ongomnye yabona kungoko sinezinto esidibanayo ngazo nje.
It seems to me that the acoustics is better in the church this morning. It seems to me, I'm not sure, there's such a rebound in here.
Kukhangela ngongathi isandi singcono apha enkonzweni ngale ntsasa kukhangeleka njalo kuma ndiqinisekanga kuninzi ukubuyela kwelizwe okukhoyo apha.
But I'm so glad for the results of last week's revival. It has not only given a local stir, but around different countries we've heard from it.
Amen.
That the Lord was good.
Kodwa ndivuya kakhulu ngeziphumo zemvuselelo yeveke pheleleyo yabona. Ayenzanga kuvuselela kuzamazamisa apha kuphela koko jikelele kumazwe ahlukeneyo sivile ingxelo evela kuwe yokuba inkosi ilungile.
Now, if just burning the old bridges, making things ready, and entering into the Lord prepared to receive the blessings, if that little time did that, what would it be if we continued on?
Ngoku ukuba ukuqinga nje indlela ukwenza izinto zibe sezilungileyo nokungena enkosini sizilungisela ukufumana intsikelelo uba elo xesha lincinane lenze oko kungayintoni ukuba sithe saqhubela phambili yabona.
So let's not let it die. Amen. Just keep pouring on more material all the time.
Amen.
Until the smoke signals will be seen around the world.
Amen.
Jesus Christ lives and there's a fire burning in our hearts.
Ngoko masingayiyeki icime masihlale sigalela ukuninzi ngokungaphezulu lonke ixesha ude umsiwe zibonakalaliso ubonwe ehlabathini jikelele uba uYesu Kristu uyaphila kwaye kukho umlilo ovuthayo ezintliziyweni zethu.
After I have made a new dedication, my own self and my wife and so forth, we've noticed things so different around home.
Amen.
Yaye ndenze ukuzinikela ngokutsha isiqu sam esinenkosikazi yam njalo njalo. Siqaphele ukuba izinto zahlukile kakhulu phaya ngasekhaya.
And not as nervous as we were. Shaky and jumpy, we won't get this, we won't get that. We just go at it, just quietly. Get more done.
Asengo bantu baphathuzela nje ngoba besinjalo sincancazela sixhumaxhuma. Asayi kuyifumana le yaye asayi kufumana leya. Sifikelele nje kuloo nto ngokuzola. Senza ungaphezu kokuba besikwenza.
So now, there's a coming new year, and we don't believe in turning new pages. We just believe in burning the old.
Ngoko ngoku nango unyaka omsha usiza yaya sikholwa kwinto yokutyhila amaphepha amatsha sikholwa nje kulitshisa elidala.
So just keep yourself consecrated to God through the coming year. We don't know what the Lord will do for us.
Ngoko sigcineni nizinikezele kuThixo nje wonke unyaka uzayo asazi uba iya kusenzela ntoni na inkosi.
But we are grateful for every one of you. I'm very thankful to God for every member of the body of Christ.
Amen.
Everywhere.
Siyabulela ngani nonke ke ndinombulela kuThixo ngalo lonke ilungu lomzimba kaKristu kuyo yonke indawo.
And in all different phases of faith, no matter how much they might disagree with me, I'm still grateful that somebody, even if I think they'd be a little in error in the scripture, but yet trying to earnestly stand for what they believe. I'm certainly willing to bear with those brethren and them bear with me and my errors and things because there is none of us perfect. But in the message the other evening when I spoke of God separating himself at Pentecost, at the junction time or at the conference where there had to be a decision made, what kind of a church would this new Christian church be? That's what the conference is held for.
Kodwa emyalezweni ngolunye urhatya xa ndandithetha ngothixo izahlula ngepentekoste ngexesha lempambanondlela okanye engqungqutheleni apho kwakumelwe ukuba kwenziwe isigqibo khona hlobo lunina lwebandla eliyabalilo eli bandla litsha lobuKristu nantso into ebanjelwe yona ingqungquthela.
And we find that in that book of Acts, the second chapter, we find the kind of a church that was decided on. What type of church? What would the church be? What would be the reaction of the church when it had received Christ?
Yes, fumanza kuba incwadi yezenzo sahluko sesibini silufumana apho ohlobo lwebandla ekwagqitywa ngalo didi luni lwebandla laliya kuba yintoni na ibandla kwakuya kuba yintoni na okuya kusetyenzwa libandla lakuba limamkele uKristu.
I love that. And I'm earnestly contending for that church that was once established on the day of Pentecost.
Ndiyayithanda loo nto yaye ndizama ngenyameko ndisilwela elo bandla lamiselwa ngomhla wepentekoste.
Now, it was odd then, it's odd now, and it will, as long as there is sin in the earth and a battle to be fought, it'll be odd to our foes. But yet it's the precious things of God that we earnestly are contending that God will do for us.
Ngoku lalingaqhelekanga ngoko aliqhelekanga ngoku yaye liyakuba njalo koko nje kusekho isono emhlabeni nedabi elimelwe kukuliwa iyakuba lelingaqhelekanga kwiintshaba zethu ukanti zizinto zexabiso zikathixo esizizamela ngenyameko engaka ukuba uthixo asenzele.
Now, the announcements, I guess Brother Neville has already made them.
Ngoku izaziso ndiyaqonda kuba umzalo Neville sele ezenzile.
And being home for this week to pray and to seek the face of the Lord. For in this coming year, by the help of God, if He'll only help me, I want to press the battle harder than I ever did in all my life.
Nobody saba sekhaya kule veki. Ukuya kuthandaza nofuna ubusobe enkosi kuba kulonyaka uzayo ngoncedo lukaThixo kuba ngandinceda nje ndifuna ukuqhubela phambili edabini ngaphezu koko ndakhandenza ebomini bam.
And perhaps a great deal of this year will be spent in the foreign fields and Haiti and in the islands in South America and Africa and Asia and India and up in Scandinavia and all those is to be decided this week, if the Lord will permit.
ukuze mhlawumbe inxenye enkulu yalo nyaka ichithelwe kumasimi asemzini naseHaiti nasesiqithini nasemzantsi melika naseafrika naseasia naseindia nokunyuka ukuya kumazwe wasescandinavia zizonke ezo zinto kumele ukuba zenziwe izigqibo ngazo kule veki ukuba inkosi iyakuvuma.
Therefore, when I feel led to do anything or to go anywhere, the Lord has sent me to do so. Then when I step off the plane on the soil and seem like here comes one and said, oh, this certain denomination dropped out, this did this, or this went wrong, or we couldn't do this, or the authority says we cannot have the meeting, then I like to stand, but I come in the name of the Lord.
Koko xa ndiziva ndikhokelelwa ekwenzeni nantoni na okanye ukuya nokuba kuphi na yinkosi endithume ukwenza ngolo hlobo kuze xa ndiphuma kwinqwelomoya kulo mhlaba kukhangele ngongathi nakusiza omnye aze athi oh eli lilo lelemvaba ethile liphumile eli lenze oku okanye ile engenzekanga ngendlela eyiyo kungenjalo besinganokwenza oku okanye abasemagunyeni bathi asinawuyiqhuba inkonzo ngoko ndithanda ukuma.
I know that's the devil then. It isn't, did I make a mistake? I'm led. And then you can stand with your shoulders to the wheel and press the battle.
Now
before we open the book or to ask God to open it as we read it, I'd like to say the reason that I am bringing this message to the church this morning. It's my Christmas message to the church. If the Holy Spirit will help me to deliver what I believe about it. Now, no matter how well it's written in the scriptures and how much a person understands it, they've got to yet depend on the Holy Spirit to deliver it to the people.
And
it's just after Christmas when you've heard all the different Christmas stories and the broadcasts and so forth of the Christmas messages. This will be a little unique for a Christmas story. But yet, God has placed it up on my heart.
Kwaye kusandula kudlula iChristmas ngelithuba senwave onke amabala ahlukileyo eChristmas nonosasazo kungenjalo ngemiyalezo yeChristmas lo uza kuba ngodwa kancinane malunga nebali leChristmas kodwa nangoko uThixo ubeke wona enhliziyweni yam.
And now let us bow our heads just a moment in His presence in the shadows of His justice to ask mercy.
Ke ngoku masithobe iintloko zethu okomzuzwana nje phambi kwakhe nakumathunzi obulungisa bakhe.
Oh God, our blessed Savior and Father, we are approaching Thy throne of mercy. In the name of the Lord Jesus, Thy Son, we are humbly presenting ourselves this morning to offer to Thee our prayers and our thanksgiving for all that you have did for us.
Oh, Thixo msindisi wethu ongcwele nobawo, sisondela kwitrone yakho enceba egameni lenkosi uYesu unyana wakho. Sizisa ngokuzithoba ngale ntsasa, sinikezela kuwe imithandazo yethu nemibulelo yethu ngako konke wasenzela kona.
In this last week especially, how that hearts has hungered and the people has fasted and the Holy Spirit has blessed and has done great things in our midst.
Kuleveki pheleleyo ingakumbi indlela ezitheza lamba ngayo inhliziyo nabantu bazila ukudla waze umoya wakho wabasikelela wenza izinto ezinkulu phakathi kwethu.
The sick has been healed and God has been made known that He lives and He loves His people and that the words are still so true of the prophet when he spoke the words of the Lord God, when he said, if the people that are called by my name shall assemble themselves together and pray, then I'll hear from heaven.
Abagulayo baphilisiwe noThixo wenziwe waziwa ukuba uyaphila nokuba uyabathanda abantu bakhe nokuthi amazwi aseyinyaniswa omprofethi xa wathetha amazwi inkosi uThixo wathi kuba abantu ababizwa ngegama lam bayakuhlangana kunye bathandaze ndiyakuva mna ndisezulwini.
Those words are just as true as the day they were first spoken. We found that so, Lord.
Lo mazwi aseyinyaniso kanye njengoba enjalo ngomhla awayethethwe ngayo okokuqala. Sifumanisa ukuba injalo loo nto, Nkosi.
Now forgive us, we pray, of all of our sins, all of our unbelief, which is sin. And we would pray, Lord, that you would restore to us that faith that once moved that first church.
Ngoku sixolele siyathandaza kuso sonke isono sethu kuko konke ungakholwa kwethu kona kusisono yaye singathanda ukuthandaza Nkosi uba usibuyisele olwakholo lwakhe lwashukumisa ibandla lokuqala.
Not asking for flower beds of ease, but asking only for mercy of God and for His presence and His blessings to go with us.
Asicela indlela ilula ithambileyo, koko sicela kuphela inceba kaThixo nobukho bakhe nenzikelelo zakhe kuba zihambe nathi.
Whether it be in this field or field across the sea, whether it is on luxury or beds of ease, or whether it is at the battle front, no matter where it might be, Lord, your slightest will is our extreme desire.
Amen.
To serve you.
Nokuba kukulena intsimi kungenjalo kwintsimi epheshiya kolwandle noba kusekonwabeni kokuhlala kamnandi okanye kwizinto ezilula noba kuphambile edabini akunamsebenzi noba kuphina Nkosi eyona incinane intando yakho ingona mnqweno wethu uphambili wokukhonza.
Just make it plain to us, O Lord, that we'll not miss the way, for we walk in a dark and blinded world amongst sinful, blinded people. So clear our way, Father, and lead us as you would sheep of your pasture.
Yicacise nje kuthi, O Nkosi, ukuze singabi nakuyiphosa indlela, kuba sihamba kwihlabathi elimnyama elimfamekileyo phakathi kwabantu abamfanyekisiweyo sisono. Ngoko igabule indlela yethu bawo usikhokele njengoko yakuthanda izimvu zedlelo lakho.
Let the shepherd of the flock sweetly and humbly lead his people as we wait upon thee this morning for the morning message.
Makathi umalusi umhlambi abakhokele ngoko umnandi uthobekileyo abantu bakhe njengoko silindele kuwe kusasa nje umyalezo wentsasa.
May the Holy Spirit speak plain to each heart, and may we catch the glimpse of what the prophet was speaking of, and in that then have the glorious blessings of the presence of God to confirm every word. We ask it in the name of Jesus, your Son, our Savior. Amen.
Yaye besingangafumana ukukhanya okuncinane koko ethetha ngako umprofethi ukuze kuloo nto ngoko sifumane intsikelelo ezukileyo ubukho bukaThixo ungqinela lonke ilizwi oko sicela egameni likaYesu unyana wakho umsindisi wethu. Amen.
Amen.
I would ask our audience this morning, those with the Bible, if they would desire to read with me the scriptures or to follow me as I read, if you will turn to the book of Isaiah, the prophet Isaiah, and the 7th chapter. I would like to read from the portion of this scripture.
Ndingathanda ukucela abaphulaphuli bethu ngalentsasa abo banazo iBhayibhile ukuba bangathanda ukufunda kunye nam ilizwi lezibhalo okanye ukulandela mna njengoko ndifunda ukuba nako ukuchila kwincwadi kaIsaya umprofeti Isaya isahluko sesixhenxe ndingathanda isicatshulwa sesibhalo.
In Isaiah the 7th chapter we will begin with the conversation of God to Ahaz at the 10th verse.
KuIsaya isahluko sesixhenxe sizaqala ngengxoxo kaThixo ebheka kuAhabi kwivesi yeshumi.
Moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying, Ask thee a sign of the Lord thy God. Ask it either in the depth or in the heights above. But Ahaz said, I will not ask, neither will I tempt the Lord.
Waqokela uYehova wathetha kwaHazi esithi, Sicelele umqondiso kuYehova uThixo wakho. Cela ubhekise enzulwini kwelabafileyo, mhlawumbe ubhekise enyangweni phezulu. Wathi uAhazi, andiyucela, andiyikumlinga uYehova.
And he said, Hear ye, O house of David, it is a small thing for you to weary man, but will you weary my God also?
Wathi yena, Kanive ndlu kaDavide, kuyinto encinane na kuni udinisa abantu ukuba oku nidinise noThixo wam.
Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son and call his name Emmanuel.
Ngako oko iya kunika umqondiso ngokwayo inkosi. Uyabona intombi le iya kumitha izale unyana ize imthiye igama Elung Emmanuel.
Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse evil and choose good. For before the child shall know to refuse evil or choose good, the land that thou inhabitest shall be forsaken of both kings.
We are Damas Nobusi at Yakwazulasha. Okubi anyule okulungileyo kuba engekakwazi umntwana lo ukulahla okubi anyule okulungileyo ngoba selushiywe lo mhlaba okumkani bawo bobabini.
If I should say a subject out of this to draw context, I would like to use the word a super sign.
Ukuba ndinokuthatha ingongoma kwesi ukuze ndikhuphe ukuphethwe ngumxholo ndingathanda ukusebenzisa igama Ona mqondiso mkhulu.
When we have the darkest night and it seems that in sometimes it's so dark in this night that we cannot even see our hands before us, it is at that time that the forked lightning shines the brightest. It's sent to us to show that there can be light in darkness.
Asithesa nobona busuku bumnyama kuze ukhangeleke ngamanye amaxesha ngokungathi kumnyama kangangokuba ngobusuku asinako nobona izandla zethu phambi kwethu kungelo xesha apho uthi khona umbane ozintlantlu ukhanye ngokukhanya kakhulu uthunyelwa kuthi ukuze usibonise kuba kunokuba khona ukukhanya ebumnyameni.
This was during the time of the reign of Ahaz, a wicked king. And if you notice, the Lord never addressed the message to Ahaz, but to the house of David.
Apa kwangexesha lokulawula kukumkani uAhazi, ukumkani okhohlakeleyo. Yaye uba uyaqaphela, inkosi ayizange ubhekise kuAhazi umyalezo, koko yawubhekisa kwindlu kaDavide.
Hear, O house of David, this shall be a sign.
Yivani indlu kaDavide iyakuba ngulo umqondiso.
Because there was a war, brethren against brethren, and it seemed to be the darkest hour of Israel's journeys and their pilgrimage. But God blasted forth through the prophet an eternal sign.
Ngokuba babesemfazweni. Abazalwana besilwana abazalwana kwaye kukhangeleka kulelo nalixa limnyama lohambo lukaIsrayeli uhambo lwabo lokuba ngabaphambukeli kodwa uThixo asuka wagqabhuza kwakho into evelayo ngomprofethi umqondiso ongunaphakade.
Now signs are many times people have signs and we live in a world full of signs.
Ngoku imiqondiso ngamaxesha amaninzi abantu banayo imiqondiso yaye siphila kwihlabathi elizaliswe imiqondiso.
Man has tried to achieve certain signs. Man has tried to his scientific research by his own achievement to make a sign that would be an outstanding memorial of his intelligence, of how great he is, or what a mastermind he is. He's done that down through the years.
Umntu uzamile ukufumana umqondiso othile. Umntu uzamile ngokuphanda kwakhe kwenzululwazi ngokoko anokwazi ukwenza ngokwakhe ukuba enze umqondiso oyakuba nguwona uphambili. Kungenjalo isikhumbuzo sobulumko bakhe sokuba mkhulu kangakanani na, kungenjalo uyingqondo engakanani na, wenze loo nto ukuhla kuphumela kuyo yonke iminyaka.
For instance, when the marine intelligence saw the world some less than 100 years ago, decided that they were so smart that they could give to the world a sign of their cunning craft, that they could build themselves a ship, that there could not be a wave big enough to sink it. And they call this certain ship the Titanic.
Ngokomzekelo xa zathi ingqondo zezolwandle ehlabathini malunga nje kancinane neminyaka elikhulu eyadlulayo zagqiba ekubeni zazilumke kangako ukuba zingalenzela ihlabathi umqondiso wobuchwepheshe bazo ngokwenza izinto kangangokuba babenokuzakhela inqanawa ekwakungekho maza makhulu kangangokuba angaze ayenze izike. Baze bayibiza lo ncana ikhethekile ngokuba nguTitanic.
It was a lasting memorial to the world that the great art of shipbuilding had come to a perfection, that they could show to the world that this ship could not be sunk.
Yayisisikhumbuzo esiyakuhlala ithuba elide ehlabathini so babuchwepheshe obukhulu bokwakha inqanawa bufikelele kwingqibelelo ukuba babe nokulibonisa ihlabathi uba le nqanawa yayingenakuze izikiswe into.
So with all of this safety upon the intelligence of the builders and their speech and talks and scientific proofs that this ship could not be sunk, then when things are presented to people like that, they seem to rest assured that everything's all right, as long as the scientific research says that it's okay.
Ngoko, lukho lonke ukhuseleko ngaphezu kobungqondo babakhi, nentetho nencoko zabo, nokuqondakalalisa ngokwenzululwazi ukuba le nqanawa yayingenakuzika. Ngoko xa izinto zisiswa ngolo hlobo ebantwini, baye kubonakale ngokungathi baqinisekile ukuba yonke into ilungile. Okoko nje uphando lwenzululwazi lusithi ilungile.
So they were crossing the ocean in this ship on its voyage and feeling so secure that there was nothing could harm them, they throwed a big drunken party.
Babengumla ulwandlekazi ke bekule nqanawa kuhambo lwayo lwaselwandle beziva bekhuseleke kangako kangangokuba kwakungekho nto inokubenzakalisa baziqhubela umgidi omkhulu wokunxila.
And all the women and the men aboard, or maybe many of them I might say, become drunk. Even they say even the pilot and the captain and all of them, and the bands begin to hoop up the jazz music which was the great fad of that day as we have rock and roll today.
Bathi bonke abafazi namadoda ababekhwele kungenjalo mhlawumbi abaninzi babo ndisenokutsho banxila nkqu nomqhubi kwakunye nomphathi nabo bonke aqala kamaqela ukuziphaphazelisa umculo we-jazz oyimfeketho ebalulekileyo yangoko njengokuba sine-rock and roll namhlanje.
Because they were safe, they were in a ship that man had given the world a sign of their intelligence that this ship could take any wave or any sea.
Ngokuba babekhuselekile babekwinqanawa abathi abantu bayinika ihlabathi njengomqondiso wobulumko babo ukuba le nqanawa engenakuze yoyiswe nangawaphina amaza okanye naluphina ulwandle.
While they were in this drunken stew, it headed towards the fog, and one of the captains said that we must check the engines, but the main authority said, give her straight ahead, we've got to be at the port for a certain cause.
Bathi besekwesi siphithiphithi sokunxila yabheka kwicala elinenkungu waze watsho omnye wabaphathi ukuthi masihlole injini kodwa unegunya eliphezulu wathi iqhubeni ibheke phambili ngokuthe ngqo simele ukuba senxwemeni kubizo oluthile.
While she was plunging in the fog like it was the master of the situation, all of a sudden she struck an ice gorge and down beneath the water she went.
Yathi isadubatha enkungwini ngokungathi yayilawula imeko kwathi ngequbuliso yantlitheka kumwonyo womkhenkce nantso isihla itshona phantsi kwamanzi.
And we are told by the poet who wrote the song, God with his mighty hand shows this world it cannot stand. Their great achievement went to the bottom of the sea with hundreds times hundreds of drunken people aboard. It just won't work.
Yaye sixelelwa ngumbhali wemibongo owabhala iculo. UThixo ngesandla sakhe esinamandla ubonisa eli hlabathi ukuba aliyokuhlala limi. Yonke into yabo babekwazile ukuyenza ebalulekileyo yatshona kumazantsi olwandle ikhwele amakhulu ngamakhulu abantu abanxilileyo ayisayi kusebenza nje loo nto.
It was the late Adolf Hitler who gave to the German people a sign that he was a genius. He knew all about military life. And without discrediting him, he did know much about it.
Yayingongasekhoyo uAdolf Hitler owanika amaJamani umqondiso wokuba wayeyinkqubabuchopho yena wayesazi yonke into ngobomi basemkhosini kwaye ngaphandle komjongela phantsi wayesazi kakhulu ngaloo nto.
But he assured the German people by building what we call the Maginot Line or the Siegfried Line that he poured billions of tons of concrete and steel together.
Kodwa waqinisekisa amaJamani ngokwakha le nto siyibiza ngokuba yi-Maginot Line okanye i-Siegfried Line apho wagalela khona izigidi eziphindwe ngezigidi zeetoni zodaka lwesamente nentsimbi luhlangene.
Showed his confidence in it that he moved his headquarters up to the front line where restaurants and business places operated beneath the ground where they had billions of tons of steel and cement.
Ebonisa indlela wayethembele ngayo kuloo nto ngokude afuduse ikomkhulu lakhe alise ngaphambili apho evenkileni neendawo zamashishini eziqhubela ngaphantsi komhlaba apho babe nezigidi ziphindwe ngezigidi zeetoni zentsimbi kunye nesamente.
No matter how it ever went, Germany was fortified. It was a sign of safety. But the modern blockbuster blew it into eternity. And Hitler with it.
akunamsebenzi noba yathi yaqhuba njani na iJamani yayinqatyisiwe. Yayingumqondiso wokhuseleko. Kodwa isiqhushumbisa ngoko esinamandla sayidubula yayongena kwinaphakade noHitler kunye nayo.
It was Nimrod one day who said that he'd build a tower that would bring his people, he could show what he could achieve by his intelligence. And he was to build a tower that would go beyond the clouds, that if the wrath of God ever come, he could outsmart him.
Yang Nimrod ngenye imini, owathi wayenako kwakha inqaba ende eyayinokuzisa abantu bakhe. Wayakubonisa uba unako ukuyenza loo nto ngobuchule bengqondo yakhe, kwaye wayeza kwakha inqaba ende eyayizawudlula emafini ukuze uba ingqumbo kaThixo ithe yeza abe nokulumka ngaphezu kwakhe.
With his scientific research, he could place the rocks and the stones in such a way that he could take the people to safety by his intelligence. But it was brought to naught by a confusion of tongues. And they couldn't even finish the tower.
Ngophando lwenzululwazi yakhe, wenokwabeka amatye amakhulu namatye ngendlela apha yokuba abe nokuthabatha wonke umntu omfake kukhuseleko ngobulumko bakhe. Kodwa benzwa amampunge ngendideko yelwimi ababinako nokuyigqiba loo nqaba inde.
It was Nebuchadnezzar who built the walls of Babylon and then bragged about it. So great that 6 head of horses and chariots could race around the walls.
Yayingunebukhadinetsar owakha indonga zeBhabhiloni waze waqhayisa ngaloo nto. Zinkulu ngangokuba iintloko ezintandathu zamahashe nenqwelo ayekwazi ubaleka umdyarho ejikeleza indonga.
Its gates were so big until men sweated their life out of them, pounding the breath into the gates that weighed hundreds of tons in the great city that had taken companies of men to swing them open.
Amasango ayemakhulu kangako ngokuthi amadoda abile ukuphuma ubomi bawo kuwo ebetha isinyithi singene kuloo masango ayenobunzima ongamakhulu etoni kwisixeko esikhulu. Yayingamaqela amadoda awayenozityhala zivuleke.
No one could touch Nebuchadnezzar, but one night in a drunken stew, thinking that they were safe behind their scientific walls with the weapons of their day, there come a handwriting on the wall, and it was ended.
Kodwa ngomnye ubusuku bekumgidi wokunxila becinga uba babekhuselekile emva kwezo ndonga zabo zenzululwazi benezixhobo zabo zalo mhla. Nako kusisa umbhalo wesandla eludongeni yaphela ke into.
Oh, how man has tried to carry man to safety, to push himself on to safety by his own signs of achievement. It seems like because that man seek for a sign, there must be some reason for it. Something within a man that would call for a reason or a sign from somewhere that he could be safe.
Oh, indlela athe wazama ngayo umntu ukuqhubela umntu kukhuseleko, ukuzityhala ezisa kukhuseleko ngemiqondiso yeyakhe noko anokwenza, kwakhangeleka ngokungathi ngenxa yabantu befuna umqondiso kufanele kubekho isizathu soko, into ethile ngaphakathi komntu enokuthi zungule isizathu okanye umqondiso ophuma kwindawo ethile anokukhuseleka kuyo.
Then God spoke up. And I'll give them an everlasting sign. I'll give the church an everlasting sign.
Ngoko uThixo wathetha wathi, ndiyakubanika umqondiso ongunaphakade. Ndiyakunika ibandla umqondiso ongunaphakade.
It wasn't to be a great wall or a tower. He said a virgin shall conceive and bear a son and call his name Emmanuel. That will be God's eternal son.
Yayingazuba ludonga olukhulu kungenjalo inqaba ende. Wathi intombi le iya kumitha izale unyana, igama lakhe kuthiwa nguEmmanuel, yawa ngumkonzo ngunaphakade kathixo lowo.
How simple, how little. Do you understand that it's the little things that you pass over and omit that mean so much to God? Can the church conceive that this morning?
Kulula kangakanani, mncinane kangakanani. Uyaqonda ukuba izinto ezincinane odlula phezu kwazo ziqakathe zithetha lukhulu kangako kuThixo. Ingaba ibandla liyakuqaphela oko ngale ntsasa?
And our achievement is organizations. And great buildings and masterpieces. We're omitting the little things that mean so much to God and so much to our eternal destination. We omit those things.
Kokwethu esinokwenza ngokwemibutho nezakhiwo zakhe ezikhulu zemfanekiso ekuqingqwe yobugcisa sidlula kwizinto ezincinane ezithetha lukhulu kangako kuThixo nezithetha lukhulu kangako kwindawo yethu esiya kuphelela kuyo ngonaphakade. Siyaziqakatha ezo zinto.
God saying that I'll give you an eternal sign. A virgin shall conceive and bear a baby.
UThixo esitsho ukuthi ndiyakunika umqondiso ongunaphakade. Intombi le iyakumitha izale usana.
Why? Why a baby? Why should it be a baby? The Creator Himself must come and live in His creation to be a sign to man. Why should it be a baby?
Kuba! Kuba ukutheni lusana? Kwa ukutheni ukuze ibe lusana? Umdali ngokwakhe umele ukuhlaphile ngaphakathi kwindalo yakhe ukuze abe ngumqondiso ebantwini. Kutheni kunyanzelekile ukuba ibe lusana nje?
Why couldn't he have said, I'll build a great ladder and all of you like Jacob's dream? Or I'll drop from the heavens, from the corners of heaven, a string and give you strength. That when you hook yourself into it, I'll lift you up.
Kwakutheni ukuze abe akazangathi ndizakwakha inqwanqwa elikhulu ukuze nonke njengephupha likaYakobi okanye ndiza kuthoba ezulwini ngokuphuma kwimijelo yezulu intambo ize ninike amandla ukuze xa nithe nazibophelela kuyo ndininyuse.
But he comes so simple and said a baby will be born. That'll be a sign. Not only will it be a sign, but it'll be a super sign. A baby.
Kodwa weza ngendlela elula kangako. Kwaye wathi kuyakuzalwa usana. Nantso into yaba ngumqondiso. Ayisayi kuba ngumqondiso kuphela koko iyaba ngona mqondiso omkhulu usana.
Why the intelligence of science would lighten the face of such a thought. But to God it was a super sign. A virgin shall conceive. And this baby will be called Emmanuel. Which by interpretation will be God with us. That's the super sign.
Kuba ubungqondi benzulwazi ngeba ihleka isihlangalaleni ingcinga enjalo. Kodwa uThixo engona mqondiso omkhulu. Intombi le yakumitha kwaye lo mntwana uyakubizwa ngokuba nguEmmanuel. Into ethi xa itolikwa ibe nguThixo unathi nangoona mqondiso omkhulu.
God of heaven living with people is the super sign.
Amen.
It would be not a sign only for that day, but for this day.
Amen.
And for all days that God lives with his people.
UThixo ezulu ehleli kunye nabantu. Bona umkhonzo omkhulu. Wawungayikuba ngumkhonzo omkhulu ngalo mhla kuphela koko ungubona namhlanje nangayo yonke imihla. Uba uThixo uhleli kunye nabantu bakhe.
Emmanuel, God with us. This is the super sign. This is the eternal sign. The everlasting sign. God gave.
Emmanuel, uThixo ekunye nathi. Lo ngona mqondiso omkhulu. Lo ngumqondiso onginaphakade. Umkhonzo ngena siphelo esawunikwa nguThixo.
And why did he become dust? Very dust of his own creation. The Creator became that. Dust of his creation. Man trying to do big, big things. But when God gave a sign, it was a little thing. Man tried to deal with big affairs. God deals with small affairs.
Umntu uzama ukwenza into enkulu ebalulekileyo. Kodwa xa uThixo amnika umqondiso, wawuyinto encinane. Umntu uzama ukusebenza ngemicimbi emikhulu, uThixo usebenza ngomcimbi omncinci.
Man tries to say because everyone goes this way. Let us do like they do in Hollywood. God wants the minority. He wants to omit all the big things to receive the little ones.
Umntu uzama ukuthi ngenxa bayonke umntu esehamba kanje masenze njengoba senza eHollywood. UThixo ufuna abambalwa. Ufuna ukuziqakatha zonke izinto ezinkulu ukuze amkele into encinane.
A baby will be born. Little Emmanuel will be born. God of the creation. Become part of his own creation. God, the creator of the heavens and earth, who made the dust and the trees and all the things that is, become part of them. That'll be a sign. He will come to the way by human beings.
Uyakuzalwa usana oluncinane. UEmmanuel omncinane uyakuzalwa. UThixo endalo abe inxenye endalo yeyakhe. UThixo omdala wamazulu nomhlaba owenza uthuli kunye nemithi nayo yonke into ekhoyo abe inxalenye yayo. Nanso into yakuba ngumqondiso. Uyakuza ngendlela oluza ngayo uluntu.
Now he could have come some other way. He could have come by the way of other ways he has of coming. But he chose to come this way to give a sign. The super sign. A virgin shall conceive and bear a son. And they'll call him Emmanuel.
Ngoko wayenokuza ngendlela eyenye. Wayesenokuza ngendlela yabanye yezinye indlela anazo zokuza. Kodwa anyula ukuza ngale ndlela ukunika umqondiso, owona mqondiso omkhulu, intombi le yakumitha izale unyana. Yaye bakumbiza ngokuba ngu-Emmanuel.
Now, what was it for? What reason? Why did he choose to become an angel? He could have done it. He could have come a full matured man.
Ngoku yayingwantoni wona? Yayintoni isizathu? Kwakutheni ukuze anganyula ukuba abe yingelosi? Ngewayenzile loo nto. Wayesenokuza eyindoda ekhule yagqiba.
He could have become with a full salute from heaven. With the angels and all the beings of heaven. Lay down from the corners of heaven the golden ladder, and he could have climbed down with an angel band. He could have did it.
Wayesenokuza ngokukhahlelwa okuzeleyo okuphuma ezulwini. Iingelosi nazo zonke izidalwa zezulu zityambalaze ngokuhla kwemijelo yezulu. Kukho ileli yegolide. Yaye wayenokuhla kunye nomkhosi weengelosi eziculayo ngewayenzayo loo nto.
But he said, I'll give you a sign, a super sign, an everlasting sign. A virgin shall conceive and bear a child.
Kodwa wathi ndiyakuninika umqondiso, owona mqondiso mkhulu, umqondiso onginaphakade, intombi le iyakumitha izale umntwana.
And when he had to select a place that this child would be born, he could have come down the ladder with all full heaven salute. He could have come down from heaven as an angel. Or come down as a full matured man. But he also could have come in a king's palace.
Kwayexa kwakufuneka ukuba akhethe indawo awayeyakuthi lo mntwana azalelwe kuyo ngewayehlengeleli ebuliswa ngokukhahlelwa okuphelelweyo lizulu ngewayehle ephuma ezulwini njengengelosi okanye ehle indoda eseyiqinile ukukhula kodwa yena kananjalo wayenowuza angene kwibhotwe lokumkani.
But he said, I'll give a sign. And the sign was told to the shepherds. You'll find him in the stable, wrapped in swaddling's cloth. That's the super sign.
burned over a manure pile.
The stench of the barn with not even clothes to put on him. Emmanuel.
Kodwa wathi ndiyakunika umqondiso. Kwaye umkonzo lo waxelelwa abalusi. Niyakumfumana esitalini esongelwe kwiqhiya ezindala. Nangona umqondiso omkhulu uzalelwe phezu kwemfumba yomgquba nokunuka kwesitali. Kungekona zimpahla zokumnxiba u-Emmanuel.
The devil wants to make things big and bright. God keeps things humble. A super sign. You'll find the baby wrapped in swaddling clothes laying in the manger. This will be a sign. The super sign.
Umtyholo ufuna ukuzenza ezi zinto zibe nkulu zikhazimle. UThixo zigcina zithobekile izinto. Ona mkonzo omkhulu. Nofumana lusana lusongelwe eziqhiyeni. Lulele emkhombeni wesitali. Nantso into ebangumqondiso. Ona mqondiso omkhulu.
When he was on earth, he was so poor. Now we talk about hard times. Who is this little one? It's Jehovah.
Ngethu wayesemhlabeni. Wayelihlwempu kakhulu. Sithetha njani ngamaxeshana obunzima. Kubani lo mncinane? NguYehova.
Jehovah God became man. Took on our stock. Crossed himself from God and become man. Here's the sign.
NguYehova uThixo waba ngumntu. Wathabatha isiqu sethu. Wasixuba ngokwembewu evela kuThixo. Waba ngumntu. Nanko ke umqondiso.
Because he was God and became man, not rich man, but poor man. This is the super sign. You've asked for a sign, said God, I'll give you one, an everlasting sign.
Waba wengu tiko, waze wangu umdu, haindu atesisikevi, koko umdu alikwembu. Uolowo na mkondiso mkulu, nitele mkondiso, wacho tiko.
He could have come otherwise, as I've said. But a baby. Why did he become a baby?
When that first little toothless
mouth opened in that manger. On that first Christmas morning in his little manger crib. And the first little yell that went from his voice, that was God crying. Jehovah crying. A man.
Kwako kuqala, lo mcinane umlomo ngena mazinyo uvuleka kweso sitali. Phezu kokuqala ibhedane yosana ngenza sokuqala eChristmas. Kwibhedane yakhe yosana esitalini. Nokuqala okuncinane kokuqala kwaphuma kwizwi lakhe. YayinguThixo elila. We are off a lila, umuntu.
Come from God. And was man, every whit man. Come to the world with nothing. But still man. What was he trying to do? What was he purposing?
Efela kuthixo, yaya ingu umuntu. Kaba bongo bulumko umuntu. Weza hlabathi nengenanto kodwa wayesengumuntu wayezama ukwenza ntoni yena yayintoni injongo yakhe.
He cried like a baby in the manger. He played like a boy on the street. He called like a man, but yet he was Emmanuel. This is a super sign. God dwelling in the creation that he created. It shall be a sign unto you.
Walila njengo sana estalini. Wahlala njengenkwenkwe estratweni. Wasebenza obulaleka ngokwendoda. Ukanti yena uEmmanuel. Lo ngona mqondiso omkhulu. UThixo ehleli ngaphakathi kwindalo oyayidalayo. Ona mqondiso omkhulu. Niyakunikwa umqondiso.
He was so poor. When he comes to the earth, he comes to a barn womb. A borrowed womb of a woman and had to buy a grave to be buried in. God
nangoko. Wathi siza emhlabeni weza ngesizalo esibolekiweyo. Isizalo esibolekiweyo somfazi. Nengcwaba elibolekiweyo. Aweza kungcwatywa kulo. UThixo.
A virgin shall conceive. Without sexually interception, Jehovah barred the womb of Mary. A woman to perform the duty that he'd given everlasting time.
Intombi leyo yakumitha ngaphandle kwazana kwendoda nomfazi. UYehova waboleka isizalo kuMaria, umfazi, ukuze enze umsebenzi. Ngoba wayekunika umqondiso onginaphakade.
I was so poor on earth after 33 years of half a ministry. He had to bury a grave to be buried in. Can you imagine? Talk about immaculate conception. What meanest thou anyhow?
Elihlwembu kangako emhlabeni. Emva kwamashumi amathathu nesithathu eminyaka enesiqingatha yokushumayela kwakhe kwanyanzela waboleka ingcwaba aza kungcwatywa kulo. Angayicinga loo nto? Uthetha ngokukhawulwa ngokumsulwa? Uthetha ukuthini, phofu?
Can't you see the real sign? It's Jehovah become one of us.
Uyawubona ke mkhonzo wenene? UnguYehova ethiwa ngomnye wethu.
Jehovah God on earth as a fugitive. Pilgrim in the land that he created. Rejected and pushed and laughed at and scoffed at. A stumbling stone to the unbeliever. A rock of an offense. A devil to the religious world. But an eternal sign to the believer. God with us.
Amen. The super sign.
UYehova uThixo osemhlabeni esibhadubhadu engowasemzini kumhlaba awawudalayo bemmangele watyalo wahlekwa kahlekiswa ngaye elitye lesikhubekiso kongakholwayo iliwa lesikhubekiso umtyholi kwihlabathi lezenkolo kodwa engumqondiso onginaphakade kwikholwa uThixo kunye nathi owona mqondiso omkhulu.
God made manifest. God presenting himself to the world as a fugitive. Could have come some other way, but chose to come this way.
Uyayibona? UThixo bonakalisiwe, uThixo sibonakalise kwihlabathi njengokubhadulayo. Kwayeze ngenye indlela, kodwa wakhetha ukuza ngale ndlela.
Listen to this. Don't miss it. I think that God had in his mind it would be appealing to the human being. It is to the believer.
Yiphula phula lento ungayiphosi. Ndicinga uba uThixo wayenawe engqondweni yakhe uba yayiyakuba ngumtsalane kuluntu inguwo kwikholwa.
It is appealing when our God becomes one of us. But to the starchy, ungodly, a stumbling block.
Inomtsalane xa uThixo wethu esiba ngomnye wethu kodwa konenkani.
I'll give you the sign. A virgin shall conceive. Emmanuel will be with you. God thought it would appeal to the human race that our God would be one of us, that he would cross himself and become our dust, that he would become our stock, a human stock, the creator who made all things. And again, it fulfilled prophecy. The prophets saw it.
Yakuninika umqondiso. Intombi le yakumitha. UEmmanuel. Uyakuba nani. UThixo wayicinga ukuba iyakuba ngumtsalane kuhlanga loluntu. Eyoba uThixo wethu abe ngomnye wethu. Eyoba sixube ngokwembewu yena abe luthuli lwethu. Ukuze abe sisiqu sethu. Isiqu somntu. Umdala wenza zonke izinto. Kwaye kwakhona loo nto yazalisekisa isiprofeto. Aba prophet babe bonile.
And another thing, the word was made dust, flesh, and dwelt among us. The Jehovah, the word, became human, became dust, and tabernacle with us. Everlasting sign shall never end.
Enye indoke, ilizwi lenza uthule inyama, lahlala phakathi kwethu, uYehova, ilizwi laba ngumntu, laba luthule lahlala ngaphakathi kunye nathi, umqondiso okunaphakade, awusayi kuze uphele.
Oh, when we think of it, an eternal sign, the super signs of all signs, God becoming one of us.
Oh, sakuyicinga loo nto. Ona mqondiso ungomkhulu kwimiqondiso yonke, uThixo esiba ngomnye wethu.
Then again, he must be the seed of Abraham. Abraham, of course, is the seed of Eve. Eve was the woman's seed that was to bruise the serpent's head.
Ngoko akhona umele kuba abe yimbewu kaAbraham. UAbraham kakade wayeyimbewu kaEfa. UEfa wayeyimbewu yomfazi eyityumza intloko inyoka.
But Abraham, if you can catch it, he had faith in God which united the spirit of God with the flesh of man. That is where the faith comes.
Kodwa uAbraham ubano ibamba nje. Wayenokholwa kuThixo ndeleyo amanye umoya kaThixo kunye nenyama yomntu. Nako apho luza khona ukholo.
That's why he could be the Abraham seed, not all flesh, but the uniting of spirit and flesh together. God making himself tearing out.
Amen.
Rooting out all evil. Bringing into submission the flesh, the dust that he created. And live with you as a partner.
Nanso njaba ngoba imbewu kaAbraham. Ayonke inyama. Kongo uzimanya umoya nenyama zihlangene uThixo ezenza eqhaqa evumbulula zonke iingcambu zobubi esenza yonke inyama ukuba ithobele uthula walidalayo azaphila ecaleni kwakho njengoncedisana nawe.
Another thing, he never defiled or contradicted any of his laws. He cannot do that.
Enye into akazange angcolise ungenjalo aphikisane nayo nawuphina kwimithetho yakhe.
So, virgin, I'll give you a sign. Not a Titanic. Not a UN. But I'll give you a sign of safety. A virgin shall conceive. And she shall bring forth a son and call him Emmanuel. That's the sign. Yes.
Intombi. Ndiyakunika umqondiso, hayi Titanic, hayi izizwe ezimanyeneyo koko, ndiyakunika umqondiso wokhuseleko, intombi le iyakumitha izale unyana. Imbize ngokuba nguManuel, nango umqondiso, ewe.
You see in God's laws of redemption, as it was with Boaz and Naomi, it had to be a near kinsman. And the only way that man could be redeemed, God had to become a kinsman, near.
Uyabona, kwimithetho kaThixo ukuhlangula, njengoba kwakunjalo kuBoaz noNaomi, kwakunyanzelekile ukuba ibe sisizalwana esisondeleyo. Yaye inye indlela umntu wayenokuhlangulwa ngayo, kuba uThixo abe sisizalwane esisondeleyo.
I want you to see it. He never became kinfolks altogether to the rich, to the mighty, but he was born in the stable, wrapped in swaddling clothes. Not to the adult, but to the child.
Tifuna uba uyibone loo nto. Akazanga bengoko wabo ngokupheleleyo kosisityebi. Kona mandla. Koko wazalwa esitalini. Esisongelwe ngeqhiya ezimdaka. Engengomntu mdala. Koko engumntwana.
God over the creation. He chose to do it. Not come a full matured man.
WenguThixo ophezu kwendalo wanyula ukwenza loo nto ayikuza indoda ayikhule ngokupheleleyo.
He came that he might suffer the feelings of the little babies. He came that he might go through the teenage temptations. Might go that he could toil the toils and snares of the devil as a man and make a way for people of all ages. Of all ages and of all classes, the poor, the rich, the all.
Weza konguze angena, pumele kwizilingo zabatha. Kwanyanzela bahambe, ukuze abe nokusebenza nzima kumisebenzi nzima nakumigibe yomtyholi njengomuntu avulele indlela abantu abakubudala bonke abazo zonke indidi zobudala nabendidi zonke amahlwembu awozityebi bebonke.
He became poor that through his poverty we might become rich and heirs with him in the kingdom.
Waba lihlwembu ukuze ngobuhlwembu bakhe sibe zityebi nendlala ifa kunye naye ebukumkanini.
A sign would be given, crossing himself, making himself something different than what he was. Now, a super sign, crying as a baby, playing as a boy, calling as a man. But it was God living in all stages of life, like we do.
Umqondiso siyakunikwa ngoba sixube ngokwembewu. Aze zinto yahlukileyo kunaleyo wayeyiyo ngoku umqondiso ngowona mkhulu usana olulilayo edlala ngokwenkwenkwe esebenza nzima ngokwendoda kodwa yayinguthixo ephila kuzo zonke izigaba zobomi njengoko sisenza nathi.
You know, God has given many signs that he was God.
Uyazi uthixo usiphe imiqondiso emininzi yokuba wayenguthixo.
He gave a sign to the antediluvian world that he was God, the God of judgment. He drowned the people in the days of Noah and floated the righteous in an ark. A sign that he was just and judgment was sure.
Wasinika umqondiso kuhlabathi ngaphambi konogumbe ngoba yena wayenguthixo uthixo omgwebo warhaxisa abantu ngemihlakano wadanisa amalungisa emkhombeni umqondiso wayelilungisa yayemgwebo wayinto eqinisekileyo.
That's a sign. But every unrepented sinner will perish in the judgment. That the righteous shall be saved by the mercy of God.
Nanga umqondiso ngoba wonke umuntu ongaguqukanga uyakutshabalala emgwebeni nokuba ilungisa liyakusindiswa ngenceba kaThixo.
He gave another sign at the burning bush. What was it when he caught his runaway prophet? I have heard the cries of my people and I've remembered my covenant.
Wanikala ngomnye umkonzo kwityholo olivuthayo. Yayintoni leyo? Xa wabamba umprofeti wakhe wayesekubalekeni. Ndikuvile ukukhala kwabantu bam kwaye ndikukhumbule umnqophiso wam.
He gave another sign there that he was a covenant-keeping God. That he remembered everything that he said. Every promise that he made. Gave a sign at the burning bush, I've come down to deliver them.
Wanikela ngomnye umkonzo apho. Kwaye ungayenguthixo ogcina umnqophiso. Waze wakhumbula yonke into ayithethayo. Sonke isithembiso asenzayo. Wabanika umqondiso kwityholo elivuthayo. Ndaye ndihlile ukuza kubahlangula.
Watch God in his ways of work. When he created the heavens and earth, he called the angels together. And he said, let us. Every place in the scripture where he did anything mostly, not me, but my father.
Mkhangele uThixo kwiindlela zakhe zokusebenza. Ekudaleni kwakhe amazulu nomhlaba, wabiza iingelosi wazihlanganisa waze wathi masithi. Kuyo yonke indawo esibhalweni, apho wathi wenza nantoni na, kuxhaphakile, hayi mna, koko uba wam.
But when it comes to the plan of redemption, he came alone. Nobody was with him. He's the only one that could come.
Kodwa kwathi kufa kwicebo losindiso weza yedwa kwakungekho mntu wayekunye naye yayinguye yedwa kuphela wayenokuza.
An angel couldn't do it. Another man called his son couldn't do it. One called something else, a holy virgin or a holy mother or some saint couldn't do it. God had to come.
Ingelosi yayingena kuyenza loo nto. Omnye umntu obizwa ngoba ngunyana wakhe wayingena kuyenza loo nto. Omnye obizwa ngoba yenye into. Intombi engcwele okanye umama ongcwele okanye ingcwele ethile yayingena kuyenza loo nto nguthixo eyenyanzelekile ukuba eze.
Now I'll give you the sign. A virgin shall conceive and a baby will be born and he will be Emmanuel, God with us, the super sign.
Ndaye ndiyakunika umqondiso intombi le iyakumitha kwaye kuyazalwa usana lona luyakubizwa ngokuba ngu-Emmanuel uthixo unathi owona mqondiso mkhulu.
God in his people, God with his people, God become his people, God and man became one. a sign.
Uthixo ngaphakathi kubantu bakhe. Uthixo kunye nabantu bakhe. Uthixo uthiwa ngabantu bakhe. Uthixo nombaba mnye. Umqondiso.
A stumbling block to the world. But a blessed hope for the believer. A sign that the evil spoken of.
Isikhubekiso kwihlabathi. Kodwa ithembelisikekileyo kwikholwa. Umqondiso kuyakuthethwa kakubi ngawo.
Yet another time that he proved. He proved in the flood that he was a God of judgment and a God of mercy to those that keep his commandments.
Wayenalelinye awasiqonakalisa ngalo. Waqonakalisa ngonogumbe ukuba wayenguthixo omgwebo. NoThixo wenceba kwabayigcinayo imiyalelo yakhe.
He showed the burning bush by a sign that he would keep every promise that he made. And at the Red Sea, he showed that he'd make a way for those who were trying to do right and follow his commandments.
Wabonakala kwityholo olufuthayo ngomqondiso uba uyawuligcina idinga awalenzayo. Kwaze kulandela olubomvu wabonisa uba wayeza kubavulela indlela abo babezama ukulandela imithetho yakhe.
No matter what cuts it off, God proved at the Red Sea and gave a sign that he can open up the sea. And every temptation he'll make a way of escape.
No way into any ngumlela. UThixo waqonakalisa kulwandle olubomvu wanikela ngomqondiso woba avule ulwandle. Kuso sonke isilingo uyakuvula indlela yokuphuma.
Say, mother don't believe it, daddy don't believe it, the church don't believe it, I don't care who don't believe it. If you believe it, God will make a way of escape. He gave a sign that he would.
Uthi umama kayikholwa loo nto, utata kayikholwa loo nto, ibandla likholwa kuyo. Andikhathali uma ngubani ongakholwa kuyo. Uba uyakholwa wena kuyo, uThixo uyavula ithuba lokuphuma. Wanikela ngomqondiso wokuba uyakuyenza loo nto.
They were on their way straight to the promised land where God promised them, and the Red Sea shut them off. And they got in trouble. They didn't know what to do. God showed that he'd make a way of escape. And every temptation, every trial.
Babesendlene yangqo kwilizwe ledinga apho wayebathembise khona uThixo lwabavalela ulwandle olubomvu bangena enkathazweni babengazi uba mabathini na. UThixo wabonakalisa ukuba wayenako uvula indlela yokuphuma kuso sonke isilingo konke ukuvavanywa.
You can't quit smoking. Thank God one time. You can't quit lying. Can't quit stealing. Can't quit having temper. Take God with you one time.
Awukwazi ukuyeka ukutshaya. Thabatha uThixo kube kanye. Awukwazi ukuyeka ukuxoka. Awukwazi uyeka ukuba. Awukwazi ukuyeka umsindo. Thabathela kuwe uThixo kube kanye.
If you don't feel like going to church and you can't get any word, take God with you or take his promise. He proved at the Red Sea that he'll make a way of escape.
Uba uziva ungafuni ukuya enkonzweni, ube ungakwazi ukuya ndawo, hamba noThixo kube kanye. Thabatha idinga lakhe, waqonakalisa kulwandle olubomvu, uba uya kuyivula indlela yokuphuma, uThixo wanikisa umqondiso kwabaninzi.
That night when he said to the shepherds, go down into Bethlehem, for this day is born Christ the Savior. Christ, the anointed God, this day is born by a woman. God!
Go up, Sukutawa, Tibalusi. Itania Bethlehem. Kubanam Chan is Zara no Christum Sindisi. O Christu. O Tilkong Tanjis, and I'm Tanjo Zerong Faz. O Tilko.
Not making her a God. He just barred the womb of the woman the same as he bars this body to preach the gospel from.
Engens, umfaz abeng Tilkongo. Waboleka nje isalo somfazi yayinto yenye nokuba ebolekela umzimba ubashumayela ivangeli ngawo.
As same as he bars your body to do the work that he wants to do through you, because he still is Emmanuel, a sign God with his people.
Into yenye nokuba eboleka umzimba wakho ukuze enze umsebenzi afuna ukwenza ngawe, ngoba usengu Emmanuel, umqondiso uThixo kunye nabantu bakhe.
God living among his people. The super everlasting sign. It can never fail. It'll always be the sign.
UThixo ephila phakathi kwabantu bakhe, owona mkhulu umqondiso kunaphakade. Awunakuze usilele, uyawuhlala ungumqondiso.
You talk about these signs. What about this one?
Uthetha ngale miqondiso. Uthini ngalo?
Before you can ever get any other sign, the sign of speaking with tongues, the sign of prophesying, the sign of any supernatural. You have to go back to the original sign, the eternal and everlasting sign.
Kapam koba ube unofumana umkondiso ngomnye, umkondiso okuthetha ngelwimi, umkondiso oprofeta, umkondiso into yamandla ngaphezu kwendalo, kuyakufuneka ubuyele kumkondiso wokuqala okunaphakade nomkondiso ongenasiphelo.
Get straight to start with and upon that foundation, which is rocked through the ages, and nothing will ever touch it. The gates of hell will be against it, but cannot prevail. Get that sign. Virgin shall conceive and bear a son.
Ahamba ngokuthe ngqo indawo yokuqala uze ke phezu kweso seko esiliwa lawo onke amaphakade kungekho nto eyawuze isichukumise amasango esoko aya kusichasa koko akayikuseyisa fumana lo mqondiso intombi le iyakumitha izale unyana.
And he told these shepherds, here's how you'll find him. He'll be in a manger in a barn, wrapped in swaddling's cloth. And when you look upon him, believe, for he's God among us.
Yai wabaxela ababelusi. Nansi indlela niya kumfumana ngayo. Uyakuba sesidalini phakathi edladleni esongele ngeqhiya zidlakadlaka. Na ukhangela kuyena ikolwe kuba yena unguThixo ephakathi kwethu.
That sign wasn't only to the shepherds, but it was given to all the world. To look upon him and see who he is. This God with us. Emmanuel.
Lomkonzo engayikubala usibodwa. Koko unikele kulolonke ihlabathi. Uba ukhangelwe kuye. Abonwe ukuba ungubani na. UnguThixo enathi uEmmanuel.
When he was here on the earth, he proved that he was God. Proved that God was in him because the signs of God followed him.
Xa wayelapha emhlabeni. Waqonakalisa uba yena wayenguThixo. Waqonakalisa uba uThixo engaphakathi kuye ngoba imiqondiso kaThixo yayimlandela.
He said, if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do the works of my Father, if you don't believe me, believe the works, the sign. Emmanuel.
Wathi kuba ndiyenza imisebenzi kabawo wam, ngokwam usanukholwa ndim. Kodwa uba ndenza imisebenzi kabawo wam, ubani kholwa ndim, kholwani iyo imisebenzi, umqondiso, uEmmanuel.
I and my Father are one. My Father sent me, and as he sends me, so send I you. The Father was sent me, is with me. He's in me and doing the works of himself, as God in flesh.
Mna no bawam sibanye, bawam wandithumayo, njeba indithuma bawo, ndiyandithuma nam, ubawo thume mna ukunye nam, ungaphakathi kum, wenza imisebenzi ngokwakhe.
Didn't Lot get a taste of that before the destruction? When he seen God manifested in flesh, eating a calf, drinking the milk of a cow, eating bread off the hearth, and stood with his back turned to the tent, and with the personal pronoun,
ah! Xa wabona uThixo ebonakaliswa esenyameni esidla itole esela ubisi lwenkomo esidla isonka esiphuma emhlabeni waze wema umva wakhe uzise ententeni enesimelabizo somntu mna.
Seeing that Abraham is the heir of the world. In other words, I'll make it known to him.
Mna njengoko uAbraham eyindlalifa yehlabathi mna ngamanye amazwi ndiyakuyenza yazeke kuye.
Who was he? Then he said, Abraham, where is your wife, Sarah? It's shocking. God, in a prefigure of Christ, made flesh.
Weng baniana, gogo wat Abraham, ipingoskas yakusara, yamotusalon, utiko, emikusikuska krestu, enzwe nyam.
Said she's in the tent behind you. Sarah laughed, and he said, why did Sarah laugh?
Watu sentende nemfakwako. Usara wahleka wazi wathi yena uhlekele ntoni usara.
When Emmanuel becomes through the womb of a woman, instead of appearing as a theophany, he said, as it was in the days of Lot, so will it be in the coming of the Son of Man.
Emmanuel wezange salo somfazi endanoba vele ngumzimba ongomoya Wathi nje wawunjalo ngemihlakalothe kuyakuba njalo kuzeni konyana womuntu.
When he was on earth, those apostles went forth with the gospel. Even the angels looked over the banisters of heaven, the corners of the glory land, to look into it.
Awela bemhlabeni, abapostle baphuma nevangeli. Ngokude nengelo sizikhangele ngapha kwensika zezulu, amajelo elizwe lasebuqaqawulini, ukuze zikhangele kuye.
You who are putting down scripture, as I see you writing, 1 Timothy 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in the flesh. Believed on in the world, seen of angels.
Unbasibhala isibhalo njengoba ndibona nibhala. Uthi umuntu oqala isithathu shumane sithandathu ngaphandle kwamathandabuzo inkulu imfihlelo yena yokuhlonela uThixo kuba uThixo abonakala liso esenyameni kwakholwa kuye ehlabathini wabona zingelosi.
The angels raised over to take a look at God. In what way there ones before him crying holy, holy, holy when he was standing on her as a pillar of fire. The glories of heaven, and when he became man, angels come and looked over to see him. Jehovah made flesh.
Ingelosi aphakama zakoba ukuze zibe nokukhangela kuThixo. Sasike zaphakamisa izandla zazo phambi kwakhe ngaphambili zikhwaza. Uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele. Xa wayehle lapho eyintsika yomlo emgqakawulini bezulu. Wazi wathi akuba ngumntu, ingelosi zeze zakhangela ngapha ukuze zimbone. UYehova enziwe inyama.
Sure. Without controversy, great is the mystery of God. I'll give you an everlasting sign, for God was made flesh among us. He dwelt in flesh.
It'll
be an everlasting sign. Not only to the shepherds to look and believe, but for you, the Branham Tabernacle. And for this cruel world to believe that that is God. God gave that sign.
Yaba umkonzo kunaphakade lo. Iyo umkonzo kubela usibotho ukuba bakhangele bakholwe. Koko ngwenu nani mnquba kaBranham. Ikwangwono elihlabathi likhohlakeleyo. Ukuze likholwe ukuba lo nguThixo. UThixo anikeza ngalo mqondiso.
Jesus said, as the living Father has sent me and come with me and within me, so send I you. The living Father to go with you and be in you. An everlasting sign. These signs shall follow them that believe. Lo, I'll be with you, even in you, to the end of the earth. I'll be with you. The end of the world. I'll be there with you.
UYesu wathi njengoko bawuphile ndithumile mna waza weza kunye nam wabe ngaphakathi kum ngokunjalo mna ndithuma nina. Bawaphile uyakuhamba nani abe ngaphakathi kuni umqondiso onginaphakade. Nansi imiqondiso yokulandelana nawo bakholweyo. Uyabona ndiyakuba nani ndibe ngaphakathi kuni. Kude kube sekupheleni komhlaba ndiyakuba nani. Ukuphela komhlaba ndiyakuba kho ndikunye nani.
Someone, as I have said before, wants to make him a little short God. He was man. God was using a man.
Umntu othile njengoba nditshilo ngaphambili ufuna ukumenza into encinci engenene ukaThixo. Wayengumntu.
God was using a flesh that he created himself in order to create through him and to bring through him many sons, says the scripture. Through that obedient son, through one son all fell. Through an obedient son all shall live. That believes.
UThixo wayesebenzisa inyama awayidalayo ngokwakhe esenzela ukuze adale ngaye nokuze avelise ngaye oonyana abaninzi sitsho isibhalo. Ngaloo nyana uthobekileyo ngonyana omnye bawa bonke ngonyana othobileyo bonke bayakuphila abo bakholwayo.
God with us. A sign. Said that would be a sign, huh? He so loved to refer to himself as Son of Man. Man himself. Just a man. I am nothing. The Son can do nothing in himself. But it's the Father was in him, the Emmanuel, the God.
UThixo unathi umqondiso, wathi kuyakuba ngulowo umqondiso, wathi anakubhekisela kuye njengonyana womntu, engumntu isiqu sakhe, umntu nje, akukho nto ndiyiyo, unyana kana kwenza ndongo kwake koko nguizo enga pakati kuye Emmanuel uthixo.
The baby God, Jehovah God, that little baby cried, that was Jehovah.
Usana uthixo uyehova uthixo olo sana ncinci lwalulila yayingu Yehova lowo.
God living in a baby. God living in a teenage. What type of a teenager was he? He set the example.
Uyayibona? UThixo ephila ngaphakathi kusana. UThixo ephila ngaphakathi kosakhulayo. Wayengumuntu osemtsha unjani yena? Wasibekela umzekelo.
When he was lost by his father and his mother, they looked about to find him and they found him in the temple. What did he say as a teenager? Know you not, which thou not, that I must be about my father's business? Example for teenagers.
What akulahleka kutata nomama wakhe? Bakhangela jikelele ukuze bamfumane. Baze bamfumane etempleni. Wathini yena ngumntwana osakhulayo nje? Anazina. Anazina bandumele ukuba semcimbini kaba wam. Umzekelo wabantwana abasakhulayo.
As a man with all the pomp of the world offered him, everything laying right in his hands to become the greatest of all men, the richest of all men.
Njengendoda, nabo bonke umnene wabehlabathi bunikelwe kuye yonke into esezandleni sakhe kanye ukuze abe ngona mkulu kubo bonke abantu oyena usisityebi kubo bonke abantu.
You could tell people where fish had coins in their mouth, could pump the best water out of the wells and turn it into wine. That could change anything that he wished to change. I could take five biscuits and feed 5,000.
Wayekwazi ukuxela abantu apho yayikhona intlanzi eyayinemali eyingqekembe emlonyeni kuyo. Wayekwazi ukomba awona maninzi angcono aphuma emaquleni awajika abe yiwayini. Wayekwazi ukuguqula nantoni na awayefuna ukuyiguqula. Wayekwazi uthabatha amaqebengwana amahlanu ondla amawaka amahlanu.
With the power in his hands to become a great man, but still chose to be poor. Didn't even have a grave when he died. He had to bury one. Emmanuel, this will be a sign.
Wayenamandla ezandleni zakhe wokuba ngayindoda ebalulekileyo kodwa nangoko wanyula ubuhlwempu. Akazange abanalo nengcwaba ekufeni kwakhe kwanyanzela ukuba aluboleke uEmmanuel. Lo iya kuba ngumqondiso.
How does God come? In the poor. How does God deal? It'll be an everlasting time with the poor, the uneducated.
Uza njani uThixo esebuhlwempini? Usebenza njani uThixo? Uyaba mkhonzo kunaphakade nabangamahlwempu abangafundanga.
A sign, said the great prophetess Anne, when Simeon raised his hands at the temple and holding that little one in a swaddling cloth. Anne says it's a sign that'll be evil spoken of. For the fall of Israel, but the gathering together again too. A light to the Gentiles.
Umqondiso wathi umprofetikazi omkhulu Ana xa uSimeon waphakamisa izandla zakhe etempleni ebambe lo mncinane ekwiqhiya ukusongela. UAna uthi ungumqondiso oyakuthethwa kakubi ngawo ngenxa yokuwa kukaSirayeli kodwa abuyahlanganisa kwakhona kananjalo isikhanyiso sentlanga.
Why? God with us. Not in the rich and the haughty, but in the poor. Born in a stable, God with us.
Indoni uThixo unathi engekho abazityebi nabaphakamileyo ngoko kumahlwempu wazalwa esitalini uThixo unathi.
What kind of things did he do? Watch his things he said. Watch him what he said, for God himself said, this is my beloved son, hear ye him. This is my son who I'm pleased to dwell in. Hear ye him. He said, I'll be with you always, even to the end.
Wenza hlobo luntu ezinto yena, khangela izinto zakhe awazithethayo, khangela kuye okwakuthethayo, kuba uThixo ngokwakhe wathi, lo ngunyana wam oyintanda, mveni yena. Lo ngunyana wam endikholisiweyo ukuhlala ngaphakathi kuye, mveni yena. Wathi ndiyakuba nani njalo, kude kube sekupheleni.
He sent forth his apostles. They burnt the earth up in their days. as God being one with man.
They baptized the people in the name of that God, Jesus Christ.
Wakuphathuma apostle bakhe bawuchisa bawuvuthulula umhlaba ngemihla yabo njengoko uThixo esiba mnye nomuntu babhaptiza abantu egameni lalo Thixo uYesu Kristu.
They lived so close to him till he manifested himself to them through signs and wonders and gifts of the Holy Spirit.
God with us. They preached there was one true and living God.
Babephila ngokusondeleka ngako kuye ngokuthi azibonakalise ngabo ngemiqondiso nemimangaliso neziphoso omoya engcwele. UThixo unathi bashumayela ukuba kwakukho uThixo omnye ophilileyo oyinyaniso.
Man has built all kinds of towers on three or four gods or two gods, but there's one God.
Amen.
That message was to be revived in the last days.
Umntu wakhe zonke intlobo zenqaba izinto phezu kothixo abathathu mhlawumbi abane okanye othixo ababini kodwa mnye uthixo lo myalezo wakuya kuvuselelwa ngomhla wokugqibela.
You better get your thinking on now. Open up your hearts. Ask God to reveal this to you, what I'm fixing to say.
Kungcono nicinge kakuhle ngoku. Vulani inhliziyo zenu. Celani uThixo ukuba akutyhile oku kuni le nto ndiza kuyithetha.
When he coming, fulfill what the prophet said. And when he's coming in the last days and the latter rains of God, when both former and latter rain will be poured out, he's coming just exactly the way it was prophesied of him. It shall be light in the evening time.
Euzen kwake wazaseka oko kwakuthethwa ngumprofeti. Kwaye xa isiza ngemihla yokugqibela kwimvula zamva zikaThixo xa zombini yaphambili nemvula yamva iyakube igalelwe. Uza kanye ngokuchanekileyo ngalaa ndlela kwaprofethwa ngayo ngaye. Kuya kubakho kukanya ngexala ngokuhlwa.
What was to happen? Emmanuel. The same sun, the same light, the same God that comes to dwell in flesh with his people at the day of Pentecost will come in the like manner in the last days, for it shall be evening light.
Kwakuzakwenzeka ntoni uEmmanuel kwalo nyana mnye kwakoko kukhanya kunye lathi komnye weza kuhlala enyameni kunye nabantu bakhe ngomhla wePentecoste. Uzawungena ngendlela efanayo naleya ngemihla yokugqibela kuba kuya kubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa.
What is it? There shall be a sign, an everlasting sign. God with us. God in us. God through us. Man and God becomes one.
Intoni leyo? Kuya kubakho umqondiso, umqondiso kunaphakade. UThixo unathi, uThixo unathi, uThixo ngathi, umntu noThixo babamnye.
Jesus died that he gave that precious life on his decision and last Sunday's message because he gave it for a decision that he might bring many sons to God. Emmanuel with us. The evening light, people, it would attract them.
UYesu wafa ukuze abe nokunikela ngobo bomi bunexabiso ngesigqibo sakhe kumyalezo wexa epheleleyo ngoba wanikezela ngabo ngenxa yesigqibo ukuze abe nokuzisa oonyana abaninzi kuThixo uEmmanuel unathi abantu bokukhanya kwangokuhlwa iya kubatsala loo nto.
When God gave the sign, this will be a sign, God will be dwelling in flesh. He thought that would attract the people. It did. Or as many as received him, to them gave he the power to become sons of God.
UThixo anikela ngomqondiso iyakuba nguloo mqondiso uThixo uyakuba ehlele enyameni wacinga uba loo nto iyakubatsala abantu yaza yenza njalo kuba bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba bengabantwana bakaThixo.
And it's supposed to attract the evening light people when that same light shows. God and Christ are one.
Yaye kufanele kubatsala abantu bokukhanya kwangokuhlwa xa beboniswa koko kukhanya kunye uThixo noKristu mnye.
Peter said, let it be known to you that God's made this same Jesus whom you crucified, both Lord and Christ.
A sign evil spoken of.
But the evening light is here.
UPetros wathi makwazeke kuni ukuba uThixo umenze kwayena lo Yesu nambethela emnqamlezini kokubini inkosi nokuKristu umqondise ukuthethwa kakubi ngawo kodwa izibaneza ngokuhlwa zilapha.
As the late minister of the gospel, when the Pentecostal message first started falling, the late Dr. Haywood, just before he, I guess that maybe when he was in his best, one day when the Spirit struck him, he was a poet besides a preacher. He grabbed his pen and pinned it.
Njengomlungiselelo ongasekho evangeli ekuqaleni komyalezo wePentecoste ukuwa ongasekho uGqirha Haywood kanye phambi yena ndiyaqonda mhlawumbi ngethuba wayesemtsha kakhulu ngenye imini wakuhlelwa ngumoya wayeyimbongi ngaphandle kuba engumshumayeli.
It shall be light in the evening time. The path of glory you will surely find. In the waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins, and the Holy Ghost will surely enter in. For the evening lights have come. It is a fact that God and Christ are one.
Uyakubakho ukukhanya ngeqala ngokuhlwa indlela yeqaqabulini yakuyifumana ngenene indlela yamanzi ekukukhanya namhlanje ingcwatywa egameni likayesu bathanani badala guqukani kuzo zonke isono zenu kwaye umoya ingcwele uyakungena ngenene kuba izikhanyisa ngokuhlwa zifikile yinene yokuba uthixo nokristu mnye.
The evening light. If we are walking in the evening light, the evening sun, then it was to be the same light and same sign, an eternal sign. Then the same signs will follow the evening light.
Izibaneza ngokuhlwa. Ukuba sihambe ekukhanyeni kwangokuhlwa, umqondiso ngokuhlwa. Ngoko kunyanzelekile ukuba ibe kwakoko kukhanya. Nalo mqondiso omnye, umqondiso okunaphakade. Ngoko lo mqondiso ifanayo iyakulandelana nokukhanya kwangokuhlwa.
Yes. Can you understand it? That's the message this Christmas. The evening lights, the signs of the Messiah accompanying the message. The evening lights are here.
Amen.
Oh, niyaibona, niyaikonda, nango umyalezo wale Christmas. Izibaneza ngokuhlwa, imiqondiso kaMesiya iyawukhapha, ikhapha umyalezo. Izibaneza ngokuhlwa izilapha.
The evil spoke of. They'll turn you down. Your brethren. Who turned him down? His brethren.
Kuthethwa kakubi ngawo. Bayakunidanisa. Abazalwana benu. Kubani wamdanisayo. Ngabazalwana bakhe.
They love to see him perform the miracles. But when it comes to Calvary, where were they all at? When it comes to that crucial moment for God in His truth and His Bible is to be made manifest. Where are they? Back away.
Abetanda umbona esenza imangaliso. Kodwa kwathi kwafika eCalvary, babemephi bonke bonke. Kwakufika kulomzuzu nzima. Apho uThixo inyanzi yakhe neBhayibhile yakhe amele ukubonakalaliswa. Baphi? Babuya umva bemka.
There shall be a sign given unto you. And these signs shall follow. The works that I do shall you also, even more than this, for I go unto my Father. It shall be light again in the evening time.
All
this dark day that we've been through. But for 40 years, the clouds have been clearing back through the first reforming of the bringing forth the message that God and Christ are one, that God was made manifest in flesh. He chose to dwell in human flesh.
Oh, lomhla mnyama sithe saphumela kuwo. Kodwa sithiwa semashumamane eminyaka amafu ebesiyayityhila. kokuqala ukuhlaziya wokuziswa komyalezo ukuba uThixo noKristu umnye ngoba uThixo abonakala lisesenyameni wanyula ukuhlala enyameni yomntu.
And today they make him something sitting on a throne. They make him some prehistoric something. Some of them wants to take him back to a philosopher. Some wants to make him a prophet. Brother, he's God in you. God manifested in the flesh.
Kwaye namhlanje bamenza into ethile ehleli phezu kwetrone. Bamenza into ethile ngaphambi kwendalo. Abanye babafuna kumbuyisela emva ekubena besazi inzulu. Abanye bafuna kumenza umprofeti. Kodwa mzalwana, yena unguThixo ngaphakathi kuwe. UThixo ebonakala lisesenyameni.
How did they know he was God in the flesh? He said, if I do not the works of my Father, then I've told you wrong. But if I do the works of my Father, you believe it.
Njani, basi njani ba wayenguThixo esenyameni. Wathi ukuba ndiyenza imisebenzi kaba wam, ngoko ndenza ukuphosakeleyo. Kodwa uba ndiyenza imisebenzi kaba wam, kholwani yiyo.
Now the same thing, the message is revived again in the last days. The message of who he is, what he is. Emmanuel dwelling in you with the same works that he did manifest himself through you. The very same things that he did.
Kengoku ikwayinto enye. Umyalezo ovuselelo kwakhona kumihla yokugqibela. Umyalezo oba ungubani na into ayiyo. UEmmanuel ehleli ngaphakathi kuni. Ekwanalo misebenzi wayenzayo. Ezibonakala lisangani. Kwalo misebenzi iminye wayenzayo.
It's the evening life. It's evil spoken of. It's a hard way. It meant something for the rich young ruler. Yet his heart hungry to come to Jesus and said, Rabbi, what must I do to have eternal life? He said, keep the commandments. He said, I did that since a child. He said, you want to be perfect then? Then follow me.
Kukanya wangoshwa kuteta kakubingako. Yindlele nzima. Yabane ndwe teta kumlaro isisikebe selula. Ukani tlisi yake ilambile. Ilambele ukuza ku Yesu wase wati. Rabbi ndenze ndona kuzendibudle ilifa ubomo unapakate. Wathi gcina imithetho wathi yena ndayenza loo nto ndisengumntwana. Wathi funa ukugqibelela ngoko wathi landela mna.
But he went away sorrowful. It was too much of a prize. If he could have given him some money and built a big church somewhere, put himself a member, he'd have easily done it.
Kodwa wayemka ebuhlungu yayeli xabiso eliphezulu uba ngalihlawula. Uba njenge wayemnike nje imali ethile, azakhe inkonzo enkulu kwindawo ethile, azibeke njengelungu ngewayenza ngokulula loo nto.
Don't you see how that's patterned today amongst the rich? There were others, not only rich, but poor. Many of them from the slime pits and so forth. They refused because of popularity. Because he was unpopular. He was Emmanuel.
Are you born in Telefuselwe ngawo loo nto namhlanje phakathi kwabazizityebi? Kwakwabanye ingezo zityebi zodwa. Koko namahlwempu abaninzi babo bayephuma kwimihadi yekalika njalo njalo bala ngenxa yodumo ngoba wayengadumanga wayengu-Emmanuel.
They said that's criticism, that's the devil, that's mental telepathy, that's Beelzebub, the teachers of the day, their big churches said nonsense. But God said it's an eternal sign, the super sign. The sign of all signs that God is with you, even in you, to the end of the world.
Bathi kugxeka oko ngumtyholo kufunda kwengqondo okuya kungubhelizabhule lowa abafundi balo mhla inkonzo zabo ezinkulu bathi impeketo kodwa uThixo wathi ngumqondiso onginaphakade ona mqondiso omkhulu ngumqondiso wayo yonke imiqondiso yoba uThixo unane ngaphakathi kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi.
There's your super sign. It exceeds all signs. It's the first sign. In Acts 19, those people had to come back and recognize that sign before they could ever receive the Holy Ghost. Acts 19:5.
Nanga umkhonzo wakho ngona mkhulu, udlula yonke imiqondiso. Ungumkhonzo oqala izenzo 19, abo bantu babebuyile baze bawuqaphela lo mqondiso phambi kwabo babe bamkela umoya oyingcwele kwizenzo 19:5.
Yet a believer that had the Bible and had a fine preacher that was proving that Jesus was the Christ, yet before they could come into it, and to see the sign, they had to come and be rebaptized, have hands laid on them and receive the Holy Ghost. That's true.
Ukandi kholela line Bible Kwayelalinomshumayelo ophucukileyo wayeqonda ukuba uYesu wayengukristu ukanti ngaphambi kwabangene kuloo nto nokuze babone imiqondiso banyanzela babeze baphinde ukubhaptizwa kubekwe izandla phezu kwabo bamkele umoya oyingcwele yinyaniso leyo.
But in the evening time, the lights are here, and it's criticized, it's made fun of, it's evil spoken of. The prophet said it was evil spoken of. A stumbling block.
Kodwa ngexela ngokuhlwa izibane ezilapha kwaye uyagxikizwa kuhlekiswa ngawo kuthethwa kakubi ngawo umprofeti wathi kuya kuthethwa kakubi ngawo ilitye lesikhubekiso.
Evil spoken of, made fun of, criticized. Emmanuel in us, working his will through us.
Kuthethwa kakubi ngawo kuhlekiswa ngawo uyagxekwa uEmmanuel engaphakathi kuthi esebenza intando yakhe ngathi.
Oh, today, my pilgrim brother, my sister, believe that sign. Look into the manger of your own heart and see if you're able. Stay within yourself.
Oh, namhlanje mzalwane wami olundwendwe, dade wethu, kholwa kulo mqondiso. Khangela ngaphakathi kumkhombe weyakho inhliziyo, ubone ukuba unakona ukuthetha ngaphakathi kwakho.
See the sign that the shepherd sees. God in flesh, dwelling amongst the poor, the needy, the outcast. See if you can understand it. God in your heart. God in your watching see if he manifests himself right in sweetness and meekness as he did.
Ubona lo mkonzo wabona abelusi. UThixo esenyameni. Ehleli phakathi kwabangamahlwempu. Abasweleyo abalahlelwe ngaphandle. Ubone ukuba. Ungawuqonda na uThixo enhlizweni yakho uThixo elapha khangela ubone ukuba uzibonakalisa kakuhle kumnandi nokuthobeka njengoko wenzayo.
A few years ago there was a girl who went off to college and with a lot of her colleagues there she became a very little smart aleck from her old country teaching that she'd had as a mother in a country home.
Kwiminyaka embalwa yadlulayo kwakho intombazane yayiphuma ekolejini yaze kunyana abaninzi wabalingane bayo apho yaba ngozicingela ukuba uyazi kancinane isuka ekufundisweni kwakudala kwangaphandle eyayinako njengokukamama wasemaphandleni.
And one day she decided some 2 years later to visit her mother again. She wrote her a telegram and told her she would arrive on such and such a train to meet her at the station.
Yaze ngenye imini yagqiba kwiminyaka mbini emva koko ukuba mayityelele umama wayo kwakhona yambhala incwadi ethunyelwa ngokungxamisekileyo yamxela ukuba izafa ngololiwe othilethile ukuze aze kuyihlangabeza esikhululweni.
However, she brought another little smart aleck with her and she'd become a smart aleck herself. And she brought another one with her that was kind of one of the modern day sophistications. Know-it-all, TN.
Ukanti yeza nenye itwazana ezicingela uba ikrelekrele njengoba nayo yayisele ingozenza krelekrele okwayo yaziyeza nomnye ehamba nayo yayingomnye ongathi ngochwepheshe bale mihla abaziyonke into abaselula abaphambili.
And when she arrived at the station, when she started to get off of the train, she looked and there stood her mother looking with all that was in her to see where her daughter was.
Yathi yafuka esikhululweni yawuqalisa ukuhla kulolwe yakhangela nanko umamoya wemiphaya ekhangela ngako konke okungaphakathi kuye uze abone uba yayiphina intombi yakhe.
And when the girl that was with her mother saw her with her face all scarred and her hands all burned and she looked terrible, old and looked horrible.
Yazi yathi intombazana yekunye nayo umama yabona ubuso bakhe bunezinxenxe bonke nezandla zakhe ezitshile.
And the girl that was with the little Mary said to her, "Wonder who that old wretched looking thing is." And the girl was ashamed of her mother. She said, "I don't know. I don't know who she is."
Yazilonto basana kunye no Mary yathi kuye, "Ngaba ngubani bethu la nto ikhangeleka kakubi?" Yazi loo ntombazana yanentloni ngomama wayo. Yathi andazi, andazi uba ngubani na.
And her mother, when she seen her daughter, run to her and throwed her arms around her and started kissing her. She pushed away and said, I don't know you. You've got the wrong person, because she didn't want to be affiliated with such a person that someone else would laugh at and make fun of.
Waze umamaya wakubona intombi yakhe, wabaleka phosa ingalo zakhe ngapha kwayo, waqalisa kuyiphuza, yamtyhalela kuthi yathi andikwazi ubambe umntu ongenguye, ngoba yayingafuni ukuzibandakanya nomntu onjalo owayethe wahlekwa ngomnye umntu ehlekisa ngaye.
There happened to be a male conductor of the train standing by. He grabbed that young woman by the shoulder. He said, shame on you, you miserable thing. I remember the case very well.
Kwenzeka bakanti kukho indoda unogada kuloliwe eyimi kufutshane. Yambamba igxalabeni lomfazi selula yathi, uba lusizi, tondini lusizi.
And the people gathered to hear what had taken place. And he helped the girl right out. And he said, this young girl, when she wasn't 6 months old, was in her little crib in the upstairs. And her precious mother, the most beautiful woman I ever saw, said the old conductor.
Le ntombazana incinane xa ile inyanga ezintandathu ubudala yayikwiphethe incinane yayo yosana kwigumbi eliphezulu. Umama wayo othandekayo ke wayena mfazi wayemhle ndakandambona, watsho lo nogada mdala.
Said the house caught fire while her mother was hanging clothes. And the neighbors all run screaming. They seen it, the mother never noticed it. It was on the porch side of the house. And the blazes had got well old and it was gone into the air.
Wathi indlu yatsha ngethi umama wayo wayixhoma impahla. Bazamelwana beza bebaleka bekhala. Bayibona loo nto umama kazange iqaphele. Yayikwicala legumbi elalisengqamekweni lendlu. Abe madangatye sele efikile kuyo yabe iyongena emoyeni.
And said they couldn't hold that frantic mother. Her baby was upstairs and said, all of them cried, you can't pierce those blazes. But she grabbed the sheet that was in her hand. From hanging him up, and it was a wet sheet. And she threw it around her, and through the blazes she went and upstairs, not thinking about her own danger.
Was what Abazang, when I come bamba, lo mama e pachuzela, usana laglaru kumbel pezul. Was what bonke, bonabe kala, aunam kabazela kuloma tangaje, kwa duwa tribuli shitela se sandle, nkuye, esia ulkoma pezul, kwa yeli shitelmanzi. Wazalibopha phezu kwakhe nako egqobhozela madangatyeni enyuka izitepus engacingi ngengozi awaye kuyo yena.
Then when she got there, she knew she couldn't wrap the sheet around herself to go back. But to save the beauty of her daughter that was to follow her, she wrapped the baby in the sheet and run to the blazes with her bare face and hands and arms. And it burnt the meat off of her body and shrunk her cheeks to her bones and mire, burnt her hair off and all to the bones on her finger.
Was what I feel apple, was ma, I can gag, as song a little shitty cry boy. Go, since I would 7 ton be a case of Landelayana, was song a low son of Log and Golo shit, Wabale, Roma Tangaje, Usobakaboos and a Santa like a Ziz and Engalo. Yayelonto yathisa inyama yesuka emzimbeni kuye, izidlele zashwabana zanqamathela emathanjeni akhe, wonakala ke zatsha iinwele zakhe zesuka nayo onke amathambo eminwe.
Had she become ugly, you might become pretty. She forfeited her beauty, she forfeited everything that she had, that she might save you. And then you stand and be ashamed of that precious mother.
Wathi wabambi khona ukuze wena ube mhle, wanikela ngobuhle bakhe, wanikela ngayo yonke into oyenayo ukuze abe nokusindisa wena, uze ume apho ube nentloni ngulo mama uthandekayo.
Brother, when I see God, the God of heaven, far from his throne, his duty, and all that he was to be born on top of a manure pile. Wrapped in swaddling's cloth, to be made fun of by his signs and his wonders.
to be called a devil.
Mzalwana, nakubona uThixo, uThixo ezulu, eshiya itrone ubuhle bakhe, nako konke wayekuko, ukuze azokuzalwa phezu kwenqumba yomgquba, asongelwe ngeqhiya ezingamanikiniki, ukuze kuhlekiswe ngaye ngemiqondiso yakhe nemimangaliso yakhe, abizwe ngokuba ngumtyoli.
Should I be ashamed of him? No, sir. Let the classic world do what they want to do. To me, he's a super sign. The Holy Ghost in me screams out. It might make me act funny and be a crazy man to this world. But I cannot deny him who done so much for me.
Malthi hlabathi labodidi lenze loo nto lifuna ukuyenza kum ungona mqondiso omkhulu umoya ingcwele ongaphakathi kwam uyakwaza loo nto isenondenza ndenze into ezingaqhelekanga ndibe yindoda ephambeneyo ngokweli hlabathi kodwa ndinawuze ndimkhanyele lo andenzela okungaka.
He took my place in death, he took my place in Calvary. He done all these things, he condescended from heaven from the pearly white throne to become a man.
Wathabatha indawo yam ekufeni, wathabatha indawo yam eCalvary, wenza zonke izinto, wazehlisa isuka emazulwini, esuka kwitrone ezimhlophe zeperile, ukuze abe ngumntu.
To taste my suffering, to go through my temptation, to know how to be the right kind of a mediator in me, to lead me and to guide me to eternal life.
Ukuze angamle ukuhlupheka, uphumela kwizilingo zam. Ukuze azi uba uya kuba luhlobo olunina olululo lomlamleli kum ukuze andikhokele andibonise ukuya ebomini obungunaphakade.
Through his poverty I am made rich. Through his death I am given life, eternal life.
Nokuphumela kubuhlwempu bakhe ndenziwe ndasityebi nangokufa kwakhe ndinikwe ubomi, ubomi obungunaphakade.
Don't deny him. Don't be ashamed of him. Don't be ashamed of him. But embrace him and say, yes, my dear Lord. Give to me like they did on the day of Pentecost, Lord. Give to me the Holy Ghost. Pour it into my heart. I don't care what the teenagers say. I don't care what the world says.
Hallelujah.
I'm not looking to them.
Hallelujah.
I'm looking to you.
Musa kumkhanyela, Musa banentloni ngaye, Musa banentloni ngaye, koko mange uthi ewe nkosi yam ethandekayo, ndinike njengowenzayo ngomhla wePentekoste, nkosi, ndiphe umoya oyingcwele, ngalawona entliziyweni yam, andikhathali noba sakhulayo bathini na, andikhathali noba lithini na ihlabathi, andikhangelanga kubo, ndikhangele kuwe.
What is it, Jordan Church? No, the super sign, Emmanuel. God with us. Let us pray.
Yintona go join inkonzo. Hayi, kona mkonzo mkulu, Emmanuel. UThixo unathi, masithandaze.
In the audience of the people this morning, is there some here that would like to say, to me, I'm ashamed of my life. I'm not ashamed of him. I'm ashamed of my life. To offer to him who was made ugly and despised by the world.
Kwaba pula puli, babantu ngalenzasa. Kaba uko apa, onga tanda kuti kum, dinentloni ngobombamu. Anantloni ngaye, dinentloni ngobombamu. Ubandi nigele kuya lowe nzwambi, wazo wadjelwa lishabati.
A man of sorrow, acquainted with grief. We all hid our faces from him, said the prophet. He was despised and rejected. Yet we did esteem him stricken and smitten of God.
Indoda insizi, oqalene nesifo, sonke sabufihla buso kuye watsho umprofeti. Wayedeliwe eshiyiwe, ukanti thina sasiba ngobandezelwa nguye, ungobethwa nguThixo.
Yet he was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we were healed.
Ugandi wahlatywa ngenxa yezikreko zethu, wakyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa. Ubethwa lokuba sibe noxolo lwaluphezu kwakhe, saphiliswa ngemivumbo yakhe.
Would you be ashamed of him? If you are, come to the altar and repent of your sin. If you're not ashamed of him and you're ashamed of your life that you presented to him such an awful thing.
Ngaba uyaba nenhloni ngaye. Uba umjalo izayisibingelelweni uguquke kwisono sakho. Uba unanhloni ngaye, ube unenhloni ngobomi bakho othi wabuzisa kuye. Into embi olo hlobo.
You've been ashamed many times before the boss, before your women friends, before your man friend, before your girlfriend or boyfriend. You've been ashamed of him. Emmanuel, dwelling in you, raise your hands and say, God, forgive me for being ashamed.
Ubene ntona amaxesha maninzi phambi komphathi wasemsebenzini phambi kwabafazi angabangabahlobo phambi kwamadoda angababuhlobo phambi komthandayo intombazana okanye komthandayo inkwenkwe ubene ntloni ngaye uEmmanuel ehleli ngaphakathi kuwe phakamisa izandla zakho uthi Thixo ndixolele ngokuba nentloni.
Our Lord and our God, we humbly and most graciously ask you to accept our apology this morning for all of our shortcomings, for all of us at times are guilty. We are guilty for standing for truth. We are guilty when they want to call us some evil name like oh, holy roller or some evil thing that is not so. Yet sometimes we back off like Peter and warm ourselves at the enemy's fire. Forgive us, Lord.
Abe funa kusibisa ngamagama athile amabi anje ngokuthi oh umqengele kongcwele okanye into ethile engcole njengaleyo ukani ngamanye amaxesha sibuya umva njengoPetros sisifuthumeze kumlilo wotshaba sixolele Nkosi.
The new year is approaching us. May we start from this very hour and see the super sign of God among us, God living with us, dwelling in us, performing, doing exactly the way he did, and the evening lights are here.
Unyaka omtsha usondele kuthi sanga singaqala ngayo le yure siubone wona mkhonzo mkhulu kaThixo phakathi kwethu. UThixo aphila ngaphakathi kuthi ehleli ngaphakathi kuthi esebenza esenza ngokuchanekileyo ngaloo ndlela wayesenza ngayo nezikhanyiso zangokuhlwa zilapha.
Forgive us of our shortcomings, forgive our sins, and we most graciously, Lord, accept your Christmas present, the Son of God to dwell in our flesh, our dust, to live with us, sanctifying his way by his own blood and giving us the assurance of eternal life.
Xolela ngokusilela kwethu, xolela izono zethu, kwaye thina ngenxeba enkulu Nkosi, samkela isipho sakho seChristmas, unyana kaThixo, uze ahlale enyameni yethu kuthuli lwethu, uze ahlale nathi. Ezingcwalisela oko ngegazelele lakhe esinika isiqinisekiso sobumbu kunaphakade.
We thank you. I thank you, Lord, for this great, wonderful present from God. For it is a gift of the Holy Spirit, all packaged up in the name of the Lord Jesus. We're glad to receive it.
Ndiyakubulela, ndiyakubulela Nkosi ngesipho simangalisayo siphuma kuThixo kuba sisipho. Isipho somoya oyingcwele sonke sisongelwe egameni lenkosi uYesu sisamkela ngovuyo.
We thank you because our church stands for that sign, because the sign stands for the church's teaching. We stand for it, it stands for us.
Siyakubulela ngenxa yoba ibandla lethu limele lo mqondiso ngoba umqondiso lowo umele imfundiso yebandla simele wona wona usimele.
And it's known among the Christians throughout the world today of a poor, ignorant bunch of people at 8th and Penn Street at Jefferson Mill that Emmanuel, the pillar of fire from the wilderness, the Jesus of Galilee, the Holy Spirit of Pentecost, made manifested by all Emmanuel's signs in the evening light. We're so thankful, Lord, and may others see it and receive it. For we ask it in Jesus' name and for his sake and the church's sake.
Amen.
Waye uyaziwa phakathi kwamaKristu kwihlabathi liphela namhlanje ngabangamahlwempu iqela labantu abangazinto abakweze sibhozo kunye nesitrato ipen eJeffersonville ukuba uEmmanuel insika yomlilo ephuma enhlango uYesu waseGalili umoya oyingcwele wePentekoste wenziwa wabonakalaliswa ngayo yonke imikonzi kaEmmanuel kwizikhanyiso zangokuhlwa. Sinombulelo kakhulu Nkosi, yabe banganabanye bangawubona bawamkele kuba sikucela okwegameni likaYesu sisenza ngenxa yakhe nangenxa yebandla. Amen.
I wished I had the voice of a singer. If I should have the voice of a singer just now, I would love to sing to you my favorite hymn, wrote by my precious friend, William Booth Cliburn.
Akwaba bendinelizwi lomculi. Ukuba bendinelizwi lomculi njengoku, bendiyawukuthanda uniculele iculo lami endilithandayo elabhalwa ngumhlobo wam othandekayo, William Booth Cliburn.
Down from his glory, the ever-living story, my God and Savior came, and Jesus was his name. Born in a manger to his own a stranger, the God of sorrow, tears, and agony.
Wehla ebuqaqawulini bakhe, imbali ehlala ihleli. UThixo nomsindisi wam weza, inguYesu igama lakhe. Wazalelwa esitalini, ingowasemzini kwabangabakhe. UThixo wentsizi, inyembezi kwanobuhlungu.
Oh, how I love him. How I adore him. My life, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior. And all God's fullness dwelleth in him.
Oh, andimthandi ngako, andimbuleli ngako, bubomi bam, ukhanya kwelanga kum, into yonke kum, umdala omkhulu waba ngumsindisi wam, na yonke inzaliseko kaThixo yayihleli kuye.
What condescension bringing us redemption, when in the dead of night, not one faint hope in sight, then the forked lightning came.
Amen.
God's precious tender laid aside his splendor, stooping to a manger, a stable full of manure to be born in, stooping to woo, to win, and save my soul.
Kunjani uzehlisa kusizisa inhlangulo xa kwakumnyama ngokufa kungeona elincinci ithembe libonakalayo kwaza kwavela lo mbane uzizindlu. UThixo onexabiso onobubele wabekela bucala buqaqawulo bakhe wehlela emkhombeni esitalini esizele ngomgquba ukuze azalwe kuso esihlela kurhweba azuze asindise umphefumlo wam.
Oh, how I love him! How I adore him! My breath, my sunshine, my all in all! The great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in him.
Oh, andimthandi ngako, oh, andimbuleli, kumphefumlo wam, kukhanya kwelanga kum, into yonke kum, umdala omkhulu waba ngumsindisi wam, nenzaliseko kaThixo yayihleli kuye.
And then he is in me, and I am in him, and in you. That day you'll know that I'm in the Father in me, and I in you, and you in me. God, Emmanuel, with us.
Kwaye ngoko yena ungaphakathi kum, ndibe mna ndingaphakathi kuye nakuni. Ngaloo mhla niyakwazi ukuba mna ndikuye ubawo, ubawo ngaphakathi kum, ndibe mna ndikuni nina nikum, uThixo Emmanuel enathi.
It was that Emmanuel that seen George Wright sitting down there just now, laying there dying when four doctors passed him.
Yangulo Emmanuel wabona uGeorge Wright ohlele ezantsi nje phaya ngoku engene apho esifa xa ugqirabane bedlulayo kuye.
It was that Emmanuel! When he had to bar a womb, when he had to bar a grave, he barred my eyes. Said, go tell Brother George, thus saith the Lord. He'll dig the grave of those preachers and things that's laughing at him.
Yangulo Emmanuel, awayiboleke isizalo awakunyanzeleka uba aboleke ingcwaba waboleka amehlo am wathi hamba uyokuxela umzalwana ugeorge itsho inkosi nguye uya kumba ingcwaba lawo bashumayeli nezinto ezimhlekayo.
It was that Emmanuel. It was that same one about the little animals the other day in the wood. It was the same one about Margie Morgan sitting there. All day at rest.
Yenglo Emmanuel. Yenglo kanye. Malunga nesilwanyana esincinane ngenye imini. Phaya ematyholweni. Yayikwa nglo omnye. Malunga noMargie Morgan. Ehleli apho. Bebonke ke.
It's the same one who barred the mental faculties, the senses of the body, to present himself to the world today through you while the evening lights are shining. God be merciful for him.
I'm
taking so much of your time. Let's try it. Give us a card on how many. How many know it?
Tata ixeshaleno lide kakhulu. Masilizame. Khaw spacing. Oh, andimthandi ngakubangapha olaziyo.
Oh,
how
show his grace. A mother brings a little baby here with leukemia. Cancer in his bloodstream. That evil to a baby? God hears my voice. Speak the word. And it shall be so. For Lord, you said, say to this mountain, be moved. Don't doubt. It shall be.
Hallelujah.
Ngoku lithuba lakhe kubabonise ubabalo lwakhe. Umama uzisa usana oluncinane lunesifo segazi. Umhlaza kumjelo wegazi lalo. Obunjalo ububi kusana. UThixo uyaliva izwi lam lithetha ilizwi. Kwaye kuya kuba njalo. Kuba Nkosi wena uthe, yithi kwintaba suka ungathandabuzi.
Hallelujah.
It is done. Hallelujah. 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 Kwanga unganjalo. Ukanye belanga kum. Indo yonke kum. Umdali umkulu. Wabangumsindisi wa.
nenza lisekho kathi ko ihleli kuye.
I just can't let it go. I want it as like Jacob, hold on to it.
Animthandi ngako. Anakuyeka nje. Ndifuna kuba kanye njengoYakobi wabambelela kuye.
Ulele ngayo. Umphefumlo. Ukhanya kwelanga kum. Into yonke
kum.
Ndithi yaba ngumqondisi. Dalo mkulu umsindisi. Waba ngumsindisi.
Enzali sekokathi ko ihleli kuye.
Isn't he wonderful? Don't you just feel like worshiping him? Just in the spirit, just worshiping. Just forget yourself now. Don't be ashamed. The Holy Spirit's here. That's the Holy Spirit. Just meekly in your own way.
Unjani ukuthandeka yena? Anisivana ufuna umdumisa. Sikumoya nje simdumise nje. Libale njengoku. Musa kuba nenhloni, umoya ingcwele ulapha. Umoya ingcwele lowo ngokuthambileyo nje ngendlela yakho.
Dalo ko.
What condemnation bring us?
Intlangulo oko kuyaba ngumqondisi xa kusuku omnyama bokufa kungekho nelinye ithemba lokukhanya uThixo xabisekileyo onobubele wabekela kuqala ukuqamelwano lwakhe. Cinga ngoko wakwenzayo wahlela kuza kutsala azuze asindise umphefumlo wakhe.
Let's raise your hands when we sing it.
Masiphakamise izandla zethu xa silicula.
Oh, andimthande ndimbulele ngako umphefumlo wakhanya kwam yonke kum umdali omkhulu waba ngumsindisi
Lord, we'll never be able to understand the riches, the fullness of your Spirit until we see him at that day when he shall come. We may be sleeping in the dust. I may have to turn back to the original dust, but that will not worry me one bit.
Inzaliseko yomoya wakho side simbone ngaloo mini xa yakuza sisenokuba silele luthulini ndisenokufuna ndibuyele emva kuthulula kuqala kodwa loo nto ayisayi kundihlupha nakancinane.
I know that he'll call and I'll answer. And then I shall see him as he is. This corruptible body will be changed and made like unto his own glorious body.
whereby he's able to subdue all things unto himself.
Kiasi ba uyakubiza tizendiphendule tizengoko ndimbone njengoko enjalo lo mzimba unokonakala uyakuguqulwa wenziwe ufane nomzimba wakhe uqaqawule ayakuthi ngawo abe nokuthobela zonke izinto phansi kwakhe.
I will ever be grateful to you for the Christmas gift of Christ in my heart. To know that it's the same Christ because he does the same thing. He makes me feel and act like he did at the beginning to his servant.
And now that kwazi banombulelo kuwe ngenxa yesipho seChristmas esingukristu enhlizweni yami ukwazi kuba usekwa ngulo Christu ngoba wenza kwalonto inye uba usekwa ngulo Christu ngokunjengoko wenzayo kwalonto inye undenza ndizive ndenze njengoko wenzayo ekuqaleni kumkhonzi wakhe.
I'm thankful for a church, universal, triumph, already predestinated and called and sealed and ordained to that body.
Ngiyabulela ngebandla likuhlabathi lonke eloyisayo eselo limiselwe ngenxa engaphambili labizwa latywinwa lamiselwa ukuze libe kulowo mzimba.
I find them in Asia, Africa, Rome, everywhere, Indiana, through the state, Africa, everywhere around the world, I find that church triumph. Who knows that you have come in the flesh?
Tibafumana Asia, Africa, Rome, kuyo yonke indawo, India, kwisizwe sonke, Africa, kuyo yonke indawo ehlabathini jikelele. Tifumana lo bandla loyisayo, abo baziyo wena, uze usenyameni.
And you said that every spirit in your Bible, you said every spirit that does not confess this is the wrong spirit, the Antichrist. Every spirit that doesn't witness this same thing, that Christ has come in our flesh, is the Antichrist spirit.
Kwaye wena watho ukuthi wonke umoya eBhayibhelini yakho, wathi wonke umoya ongayivumiyo lento umoya ongenguwo umchasi Kristu wonke umoya ongangcini kwalento inye yokuba uKristu uzile kwinyama yethu ngumoya womchasi Kristu.
Father God, help me to jerk those firebrands out yonder. I can see them, Lord, out yonder. See the lepers at the gate. Look at India, you're at the Taj at the gate. Them poor things crawling on the ground, no feet. See them poor little black boys down in Africa. Their little hands reaching up.
Bawothixo ndincede ukuze kuze ndixhuzule ndikhuphe ezo zikhuni zivuthayo phaa ngaphesheya. Ndiyazibona Nkosi phaa ngaphesheya. Ndibona abaneqhenqa emasangweni khangela phaya kwindiya kwitaj esangweni. Ezo nto zilusizana zirhubuluza emhlabeni zingenanyawo. Ndibona lo makhwenkwe alusizana mancinana mnyama phaa ngaphesheya eAfrica.
Oh God, send me, Lord. Let the angel come with a coal of fire. Burn into my soul, Lord, and take all the dross and sluggishness out. That I might go as a firebrand of God to pluck from the fire those who are in gross darkness.
Oh, tick on the tomb and go see. Mayize ingelosi iphethe ilahle lomlilo livutha ungena emphefumlweni wami Nkosi lisuse lonke uthuli nokuncena kuphume ukuze nibe nokuhamba njengesikhuni esivuthayo sikaThixo ukuze nikhuphe emlilweni abo bakumnyama obungqinwa.
Bless my little church, Lord. Oh, I can see the little sawdust trail down through here and see the precious people. People driving by in their cars, laughing at them because they've got their hands up, praising God.
Sikelela ibandla lami elincinane Nkosi. Oh, ingani ndiyababona lo ngqushi incinane yothuli ukuhlapha. Ndibone nabantu abathandekayo, abantu beqhuba besezingqolweni zabo bedlula bebahleka ngoba beziphakamisile izandla zabo bedumisa uThixo.
But someday Jesus will come and all things will be made right. We won't be ashamed, Lord. We'll join with Paul of old and say, I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it's the power of God the salvation, the eternal life to everyone that believes.
Kodwa ngenye imini uYesu yakufika zonke izinto ke ngoko siyakulungiswa. Asayikuba nanhloni inkosi, siyangenelela kuPaulos wakudala sithi anazinhloni ngevangeli kaYesu Kristu kuba ingamandla kaThixo okusindisa ukusa kubomo kunaphakade kuye wonke okholwayo.
Help us to live that way, Father. We're worshiping you now in the Spirit in heavenly places. We thank you for this visitation this morning. In Jesus' name, amen.
Nete ukuze siphile ngalondlela bawo siyakudumisa ngoku sikumoya kwindawo yasemazulwini. Siyakubulela ngolutyelo lwalentsasa egameni lika Yesu. Amen.
Just once more, will you?
Kube kanye nje. Oh, andimthandi ngako. Oh,
Lord Jesus.
Oh, si Yesu. Egameni lika Yesu. Into yonke ku zakuntali ukulo wabakusinde siwam enzali sekokati ku itheli kuye.
Just want more of him, don't you, though? That's my sister in flesh. Oh, how I, my daughter-in-law. They want more of God. Brother Grimsley coming, wanting more of God. My all, that's it. Brother Woods coming. Brother Collins, Methodist preacher. His wife, others.
The King, I say,
this is the works of the Holy Spirit calling Himself. Well, in
Good day to you, Lord. Oh, in Lela, Molokazana Wam. Bafuna uthe chatha ukaThixo umzana uGrimsley uyeza ufuna uThixo ngokuthe chatha konke kwam nanzo ke umzana Woods uyeza umzana uCollins umshumayeli omwisile inkosikazi yakhe abanye wabangumsindisi wam imisebenzi kamoyo ingcwele leibizayo ngokwakhe ihleli kuye
ondiya.
Express it in your own way now.
If I send a gentle lay out, Timulella,
Lord, here they are, the sheep of your pasture. Feed them, Lord, on thy spirit.
Lord, hallelujah.
They are giving themselves to you, Lord. They are consecrating their lives to thee. They stood because they're not ashamed of the gospel of Jesus Christ.
Lord, hallelujah.
We know that you're here, the great pillar of fire, the Christ, the Holy Ghost.
Nkosi, Nkosi, Kabuhaba, Izimfu zethelo lakho, Sithashise Nkosi ngomoya wakho, Banikezela isikhulu zabo kuwe Nkosi, Banikezela ubomi babo kuwe Nkosi, Banikezela ubomi babo kuwe, Beme ngenxa yokuba bengenazihloni ngevangeli kaYesu, Siyazi uba ulapha wena, Uyintsika yomlilo enkulu, UKristu umoya oyingcwele.
Just speak in your own words now. That's the Holy Spirit that brought you here. Just tell Him you love Him. Same Holy Spirit that raised Him up on Pentecost. You stand here crying, weeping, rejoicing.
Tetanje ngamazwi angawakho ngoku. Umoya ingcwele lo uzise apha. Ngixelele ukuba uyamthanda. Kwangulo moya ingcwele munye wabaphakamisayo ngePentecost. Nimi apha, nikhala, nilila, nivuya.
The great
Dalo Nkulu.
Go.
Well.
Love that grips my heart beyond anything. The sweetness of the presence of the Holy Spirit while His church is standing.
Oh, hallelujah.
Around the altar, adoring, looking into the manger, seeing the same thing the wise man saw, God made flesh.
Oh, uthando lungasayi kundiyeka ndimke. Uthando lubambe inhliziyo yami ludlule yonke into. Ubumnandi bobukho omoya oyingcwele ngelithiwa ibandla lakhe limile ingqonge isibingelelo libulela ndikhangele emkhompheni wesitali ndibona kwaloo nto inye abona sizazi uthixo yenziwe inyama
enzandisekokathixo ihleli
If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. Or quietly.
Glory to His name. Hallelujah. 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 Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Glory.
Look into your heart. See if there's a manger there that can stand the criticism. On your confession that He is God.
Oh, amen. Hallelujah. Praise be to our God. Hallelujah.
Uba kukho into engalunganga ebomini bakho ivume ngoku kubukho umoya oyingcwele. Ngelithuba ngokuzolileyo. Khangela ngaphakathi enhliziyweni yakho. Ubone uba ukhona namkhombo wesitali apho unako ummelana nokugxekwa kuvumo lwakho lokuba yena unguthixo
nzalasikothixo ihleli kuye
With your heads bowed now, just offer a prayer yourself. This is the Holy Spirit. Can't you feel the meekness and gentleness of the Spirit of God? Sweetness, lasting life.
Intloko zenu zithotyiwe ngoku. Nikela njengomthandazo ngokwakho. Umoya oyingcwele lo awukuva okokuthamba nokuthobeka komoya kaThixo ubumnandi. Ubomi obuhlala buhleli.
Where there are tongues, they shall cease. Where there's prophecy, it shall fail. Where there's knowledge, it shall fail. But when love has come, it endureth forever.
Apo koi lwimi ziyakuphela. Apo kokona isiprofeto siyakusilela. Apo kokona ulwazi luyakusilela. Kodwa kwakufika uthando oluhlala ngona phakade.
Love suffers long. It boasteth not itself. It is not puffed up. It doesn't misbehave itself unseemingly, but it humbles us, sweetens us, puts in the sweetness in your soul.
Uthando olunyamezela yonke into. Aluzigwagwisi, alunankukhumalo, aluziphathi kakubi ngokuzintloni. Lona lusenza sithobeke, lwenza kube mnandi kuthi.
Let's pray now, each one in your own way, thanking God for what He's done.
Masithandaze ngoku umntu ngamnye ngendlela yakho, ubulele uThixo ngento ayenzileyo.
Oh Lord, in the sweetness of this psalm, expressing by the keys, not an uncertain sound, but a sound that means to us who our God is, as the Word has expressed it. Now the music expresses it. Now our hearts express it, Lord. Our attitudes toward You, we come forward, they stand to their feet. They love You.
Oh, Nkosi, ngobumnandi beliculo. Uvakaliswa ngamaqosha. Ingeso sandi singaqondakaliyo. Koko isisandi esithetha ukuthi Kubani na uThixo wethu, njengoba ilizwi lakho seliyicacisile loo nto, ngoko umculo uyayivakalisa, ngoko iintliziyo zethu ziyayivakalisa, Nkosi iindlela zethu zokuza kuwe, siza ngaphambili, bemi ngeenyawo, bayakuthanda.
Together, Lord, we stand as Your sheep, the sheep of Your pasture. We love this food. It's good for our souls. And we know
that God lives with us. We know that God was emptied into Christ, and Christ was emptied into the church.
Kwaye siyazi ba uThixo uhleli nathi. Siyazi ba uThixo wasikhuphela kuKristu. Waze uKristu wasikhuphela ngaphakathi kwibandla.
Here we stand today when all kinds of religions and all kinds of denominations and phases, all kinds of beliefs, but yet the Word speaking for itself, God manifested.
Naku ke simi namhlanje. Xa zonke iintlobo zokunqula nazo zonke iintlobo zemvaba zobuhlelo nemigangatho zonke iintlobo zenkolo okanye nangoko ilizwi liyazithethela uThixo ibonakala lisiwe.
The super sign that God is still manifested in the flesh of His people, doing the same signs and wonders, appearing in the form of a cloud, a pillar, dwelling among us, discerning our hearts, foretelling us things to come, healing our sickness, making us so heaven-bound that we become beside ourselves till we do things strange to the children of the world. How they stand by and laugh and think that we are crazy, just as they did at Pentecost, and are not all these drunk.
Oh, and I'm going some cool walk about Tico. What's up when I got a list of Yamen about to back? Esenza ngalo miqondiso nalo mmangaliso evela bonakala ekwimoya elifu insika ehleli phakathi kwethu eqalwa ingcinga zethu esiqala ngaphambili izinto ezizayo ephilisa izifo zethu esenza kuba sisingise ezulwini ngokuthi siphulukane nengqondo side senze izinto ezingaqhelekanga kubantwana behlabathi indlela bemangayo bahleke baze bacinge ukuba siphambene kanye njengoba benzayo ngePentecost besithi abanxilanga na aba.
But how I love Him.
God, I'm turning.
I adore
You.
Never
long ago. Into Your kingdom. Long time ago.
Do you raise your hands now to pledge your faith in God, your vow to God, your loyalty and truth to God, the church over?
Ngaba uphambisa izandla zakho ngoku ubeka ukholo lwakho kuThixo, izifungo zakho kuThixo, ukuthembeka kwakho nobunyaniso bakho kuThixo kwibandla lonke.
We now, Lord, present ourselves to You after this blessing of manifestation of Your presence. Know that God still manifested in our flesh. He became our dust. He became our stock. He crossed Himself from God to become man, that man might live in Him.
Thina ngonkosi sisibeka kuwe emva kwalentsikelelo yokubonakalaliswa kobukho bakho. Siyazi uba uThixo usabonakalaliswa esenyameni yethu, waba luthuli lwethu, waba koko konke kokwethu, wazigcuba ephuma kuThixo uzabe ngumntu, uze abantu babe nokuphila kuye.
And we feel You this morning in our spirit. We see Your works and Your manifestations. We love You. We pledge ourselves anew to You.
Kwaye sikuvile ngale ntsasa kumoya wethu. Siyabona imisebenzi yakho nokubonakalaliswa kwakho. Siyakuthanda, sithembisa ukuzinikela ngokutsha kuwe.
To honor You, to love You, and to do everything that we know how to do that would be pleasing, to live lives that would be like Christians, that would bring no reproach, but would be a blessing to Your great holy name. This we do, Lord, as Your children, in the name of Jesus Christ. Amen.
Ukuhlonipha, ukuthanda, nokwenza yonke into esaziyo ukuba yenziwa njani na, eyakuba ekholisayo, ukuphila, obuya kuthi njengoba bungamKristu, obungayi kuzisahlazo, koko ube yintsikelelo kwigama lakho elingcwele, oku sikwenza Nkosi, njengabantwana bakho egameni likaYesu Kristu. Amen.
I want to ask you something before you take your seat. Did you ever feel such a sweet thing? The sweetness of the Holy Spirit, nobody to say a word, just automatically rising, coming forward. The glory of God.
Ndifuna unibuza into phambi kokuba nihlale phansi. Nake nayiva into emnandi yolu hlobo. Ubumnandi bomoya oyingcwele kungekho umuntu uthetha lizwi bephakama nje ngokuzenzekela besiza ngaphambili. Ubuqaqawulo bukaThixo, yabona?
I've been praying and studying 2 days on this, more than that since last Sunday. Or last, yes, Sunday.
Bendifunda ndithandaza iintsuku ezimbini ngale nto ngaphezu koko ukusukela kwicawe epheleleyo okanye kwepheleleyo ngecawe.
How did that super sign? How God said, I'll give him a sign. I'll be in their flesh. I'll be like them. They'll be like me.
Indlela ekuthe ngawo lo mqondiso ongona mkhulu, indlela athe ngawo uThixo, ndiyakubanika umqondiso, ndiyakuba senyameni. Yabo ndiyakufana nabo bayakuba njengambona.
He said the angels look over. The angels said to the shepherds, look into the manger, you'll see what I mean.
Wathi ingelosi zakhangela ezantsi okanye wathi ingelosi zathi kubelusi, khangelani kumkhombo wesitali niyakubona ukuba ndithetha ukuthini na.
That sign wasn't just for angels. It wasn't just for shepherds. It's for the world.
Yeah.
To see and believe. That God dwells in flesh.
Lo mqondiso yayingengowengelosi kuphela, yayingengowebelusi kuphela, yayingowehlabathi uze libone likholwe ukuba uThixo uhlala enyameni.
And through the offering of that flesh, he sanctified our flesh that he might dwell within us. God in you, Christ in you. Lo, I am with you always, even to the end of the world. Don't forget this. Keep it in your heart.
Yayingomnikelo walo nyama, wangcwalisa yethu inyama, uzabe nokuhlala ngaphakathi kwethu, uThixo engaphakathi kuwe, uKristu engaphakathi kuwe. Yabonani ndiyakuba nani njalo, kude kube sekupheleni kwehlabathi. Musa kuyilibala lento, igcine enhlizweni yakho.
I received some mighty fine Christmas presents, a movie camera, and many other things. Guns and things that people love me to give me. How I appreciate that. But oh, this eternal life, the blessed assurance that Christ lives in us, that His fullness dwells within us, makes us rise and act different.
If many is possible, let's say Christmas, a camera, a tabletop, a phone, a bio, let's just need this. Imifuno ezinto ezinjalo sokuba abantu bayandithanda bayandipha ndinombulelo kakhulu ngaloo nto kodwa esi obomi bungunaphakade isiqiniseko sesisikelelekileyo sokuba uKristu ngaphakathi kuthi soba inzaliseko yakhe ngaphakathi kuthi isenza siphakame senze izinto ngokwahlukileyo.
Because you, when you do that, you become a fugitive to the things of the world. You become a pilgrim. You reckon yourself dead to the things of the world and alive in a new life.
Ngokuba wena xa usenza oko, uba ngophathulayo kwizinto zehlabathi, uba ngowasemzini, uzibalula ekubeni ufile kwizinto zehlabathi, ube uphile kubomi obutsha.
Now you're an alien in the world. You're an alien because you profess plainly by your actions that there is a city whose builder and maker is God.
Ngoku ungwasemzini kwihlabathi, ungwasemzini ngoku uvume ngokucacileyo ngesenzo sakho ukuba kukho isixeko esimakhi nomenzi waso unguThixo, yabona?
And you no longer care for these things of the world, but we're a heaven-bound people looking for that city whose builder and maker is God. We are Abraham's seed because we have believed on the Lord Jesus Christ and have died to the things of the world and have been raised again in the resurrection of His likeness, to walk as Abraham did, seeking a city to come, taking God's word, calling everything else contrary, to entertain angels,
in our home like Abraham did. The messengers of God that brought the message.
Kwaye asazikhathalelanga izinto zehlabathi. Koko singabantu abasingise ezulwini bekhangelaso sixeko simakhiwaso nomenzi unguThixo. Simbewu kaAbraham ngoba sikholiwe kwiNkosi uYesu Kristu. Safa kwizinto zehlabathi sasavuswa kwakhona eluvukweni lokufana naye. Ukuze sihambe njengokwenzayo uAbraham sizingeleso sixeko sizayo. Sithabatha ilizwi likaThixo sibize yonke into ngokuchaseneyo ukuze sibuke ingelosi kwikhaya lethu. Njengokwenza uAbraham abathunywa kwikhaya lethu, njengokwenza uAbraham abathunywa bakaThixo ababezise umyalezo.
Oh, what a time. Professing that we don't want no more of the world. We want him and him alone. He is our Savior.
Oh, lixesha elinjani ukuba mnandi. Ukuvuma ukuba asisafuni into yehlabathi. Sifuna yena. Yena ke yedwa ungumsindisi wethu.
As you journey from this building this morning, take him with you. Never let it leave. Be sweet in your souls all the days of your life. God bless you now as you go to your seat and the children have their presence. God bless you.
Njengoko selohambeni ukusuka kwesakhiwo ngalensasa, mthabathe uhambe naye, maungaze umshiye, makube mnandi emphefumlweni wakho, yonke imihla yobomi bakho. UThixo anisikelele ngonisaya kwizitulo zenu, abantwana babafumane abazali babo, uThixo anisikelele.
Is it to be prayed over and thank your sister? The Lord God be merciful to this brother. Take the drunken spirit off of him, Lord, may he be drunk on the new wine of God. In the name of Jesus
Christ.
Amen.
Egameni kaYesu Kristu. Amen.
Isn't this just heavenly?
Amen.
How many feel that? Just this, just the sweetness. Lord. Nobody knows what to say. I don't know nothing to say. I'm baffled for words. I don't know what to say. Just His Spirit just moved in.
Akufani nezulu na bangapha beva ngolo hlobo oku nje. Ubumnandi nje akho mntu waziyo womakathini na akho nto ndiyaziyo ndinokuyithetha ndisuke nje mna ndiswele amazwi andazi uba mandithini na ngumoya wakhe nje ongeneyo.
See, what is it? You are becoming lambs, and the dove is here to lead you to lamb's food. Sheep food. This is sheep food. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Our spirits live on that.
Indona nebazimvana ukuze ihobe lapha linikhokelele ekudleni udla kwemvana udla kwezimvu nawe ke udla kwezimvu umuntu akaye uphila ngasonka sodwa koko uyaphila ngalo lonke ilizwe eliphamlonyeni kaThixo umwe wethu uphila ngalonto.
I think now I'm to see my good friend, Attorney Robinson. If he'll just wait at the building long enough, I can change my clothes, get back, cause I'm sweaty. Brother Neville, take the service over now for the gifts for the children. The Lord bless you.
Umzana Neville, uzawithabatha inkonzo ngoku. Ukwenzela izipho zabantwana. Inkosi nisikelele.
Always saying down from His glory. When you do that, remember what we believe in Him. All God's fullness dwelleth in Him. God bless you.
Nihlale nicula down from His glory. Xa nisenza loo nto nikhumbule ukuba sikholwa ntoni na kuye. Yonke inzaliseko kaThixo ihleli kuye. UThixo kusikelele mzalo Neville.
Yeah. Brother Neville asked me if I'd come back tonight again to preach tonight again. I hate to take his service, but I'm here.
Amen.
That's what I'm here for.
Yeah.
Okay, I'll be back tonight. And the Lord willing, speak on
the service. Ewa ufuna ndenze njalo. Umzalo Neville unicele ukuba ndingabuyana ngokuhla kwakhona. Uza kushumayela ngokuhlanjwa kwakhona. Andikuthandi kuyithabatha inkonzo, kodwa ndilapha ndizele loo nto. Kulungile. Ndiza kubuya ngokuhlwa nje. Inkosi ithandile nithethe enkonzweni.